jetta kira utegere byekikekitukuru.
And you come, we begin there, understand things of the holy land,
obyobwakabaka bw'omuguru,
those of the kingdom of heaven,
buza ku muganda wo,
reach of your brethren,
agaliza ebisinga obulungi,
wish them the best,
ebiveri katonda omulamu,
which come from the living God.
Omugambe tugenda kweyogera n'okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda,
okuyitibwa
n'endagaano n'ekitiibwa kya Mukama. Mugambe tugenda mu kuyitibwa n'endagaano n'ekitiibwa kya Katonda
ku
ggwanga lya
Uganda
mu biro ebya BC, mu biro ebya AD, nga bwe byali ku ggwanga lya
Israyeli
mu biro ebya BC. Mugambe tubeerabya tuli mu feezi ey'okusatu, tulaba Katonda bwe yabikula okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda mu ngeri ez'emirundi
esatu,
mu bunnabbi obuli mu byawandiikwa ebitukuvu mu Bayibuli, ne mu byafaayo ebyogerwako okwetoola ensi yonna nga bisinziira ku byandiikwa ebyamazima, ate ne mu bunnabbi okuyita mu baweereza ba Katonda okuva mu Uganda ne wabweru wa
Uganda,
era nga we tukyasimbye amakanda, twanokolayo okwolesebwa kwa mirundi ena mu by'okwolesebwa byonna ebifuniddwa ku ggwanga lya
Uganda,
ebiyitirivu ennyo mwe twanokola okwolesebwa kw'abasajja okuva mu Australia, abaafuna okwolesebwa ku Uganda abatukakasa nti beesi ya Katonda eri mu ggwanga lino ekola omulimu ogusembayo okwetoola ensi yonna. Tulaba omutume John Mulinde Prayer Mountain Uganda, Mukama gwe yagamba nti agenda kufuka omwoyo omutukuvu mbujjuvu ku ggwanga lya
Uganda,
ate agende ng'akulukuta amawanga
gonna.
N'amugamba tujja kutambuza fulaga ya
revival
nga tuli tabaaza wakati mu nsi
emulisa
amazima,
era
twasembayo nga tukyali kuwa oluganda John Kanya, nga Mukama yamugamba nti revival ya kuva mu ggwanga lino,
and God told him revival is to come from Uganda,
okwetoola ensi yonna,
all over the world,
era nga tulina kuba bakulembeze mu kukkiriza,
and we are to be pioneers in the faith,
okukkiriza okuva mu kuwulira n'okulya ekigambo kya Katonda,
the faith which comes from hearing and hearing the word of God.
Tugenda kubeera twongera okulaba ebyo byeyayogera okumugamba
nti
Katonda yatuyitira amagezi agasinga n'okumanya n'okubikkulirwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu
ddala,
ate era nga yamugamba
tuyitiddwa
okuba omugole omukulu
ategeka
abagole ba Kristo,
ekkanisa
okwetoola ensi yonna. So tugenda kuba twongera obyetegeera n'olwaleero paka lwe tunaasembayo n'okwolesebwa kw'oluganda muwala w'ekitiibwa Yoweri Museveni Kaguta, Patience Rwabwogo, nga Mukama naye yamugamba okuva ku myaka 11 ng'akyali muto, n'amugamba nti omusana gwakuva mu Uganda okubuna ensi
yonna,
omusana ogw'okumanya Katonda, ogw'okumanya ekigambo kya
Katonda.
Kale twagala n'olwaliro okweyongerayo, naye nga tetunnaba kweyongerayo, katuyite mu bwangu ng'akasuka Setaani mu ggeyeena,
tusseemu
Katonda Kitaffe ekitiibwa, ate tutandikire awo.
From there.
Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukugulumiza nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo, tukwebaza olw'akaseera akalungi k'otuwadde nga leero. Eri ggwe Mukama tebuziba, kubanga ewe oguma musana ekiseera kyonna. Omwoyo Omutukuvu yatugamba Zaburi 139 ekizikiza n'omusana gy'oli biba by'ebimu. Era tumanyi ng'ewe otebwazibye Mukama. Naye ewaffe eno Mukama Kabaka wa Bakabaka, nga bwe wategeeza mu lubiribiri essuula esooka olunyo lw'ekkumi n'ennya paka 20 nti watterayo enjuba n'omwezi n'emmunyeenye okutubalira ebiro n'ebiseera, munnanga obudde bwazibye eno n'obukeesa, era n'olwaleero tuli wano leero tweyongedde okujja okumanya nga tuzze mu lukuŋŋaana lw'abatukuvu
lwe
watugambako nti mutukuze ekibiina, era nga twagala okweyongera okumanya ebyo by'ekika ekitukuvu, ekika eky'omuggulu ekyogerwako mu Beefeso essuula ey'okubiri olunyo lw'ekkumi n'omunaana n'olw'ekkumi n'omwenda. Tukwebaza watulungamizza bulungi, era ne kankano tuli mu kifo kino kubanga kyawandiikibwa, tekiri mu muntu okulungamya ebigere bye, naye ebigere by'omutuukirivu binaalungamizibwanga Mukama. Twakkiriza ssebo Kabaka wa Bakabaka nti abakulemberamu omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda. Gamba Rumi essuula ey'omunaana olunyo lw'ekkumi n'ennya, laba omwoyo w'atuleese mu mwoyo w'amagezi ge, asinzidde nnyo mwoyo w'okuteesa nga leero ow'ebiro n'ebiseera, n'atubikkulira ebiro bye tulimu, eby'okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda, okutuukirizibwa kwabyo, era ne tusobola okukeera mu kifo kino okusobola okweyongera okufuna omusana n'okumanya bwe tunaatuukiriza okuyitibwa okwo. Tusabira buli kinnoomu Kabaka wa Bakabaka atannatuuka mu kifo kino, ne bonna abali mu nsi yonna abalindiridde omusana ogw'okutegeera, oteeketeeka emitima gyabwe babeere bangu mu kutegeera ne mu kukola ekigambo kyo. Tukugulumiza nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo. Weebale Mulokozi waffe, weebale Katonda omulamu, kubanga otuwadde ekiseera ekirungi era otwongedde omwoyo gwo mu bujjuvu bwe, era nga Kristo bwe yatusabira tisiibaleke nga bamulekwa naye n'abatumira omubeezi, omwoyo w'amazima. Weebale Mukama waffe Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu gw'atukulembeddemu ng'otuwa amagezi okutegeera, okuteesa, amaanyi, okumanya, okutya Mukama. Kale ntulabika nga tuli ttabaaza mu nsi, nga tusooka okwemulisiza ffekka na ffekka, okutambulira nga musana ogw'ekigambo kya Katonda, nga tukola mu kumanya ne mu kutegeera ne mu kuteesa ne mu maanyi ne mu kumanya kwonna, era nga tusaba nti wonna bwe tukusobezza mu biro ebiyise osaasire, osonyiwe, otuzza obuggya ng'eggwanga lye wayita Mukama, kubanga walagaana endagaano n'oyogera nti siribaleka mpaka nga mumaze okutuukiriza okuyitibwa okwo. Era watusuubiza n'ogamba nti ndibakuba ne mbawonya bwe balinkaabirira. Tukusaba otusaasire, otusonyiwe ng'eggwanga, otusonyiwe ng'ekkanisa, otusonyiwe ng'abaana bo okwetula ensi yonna. Omwoyo Omutukuvu yeyongera okulumiriza ensi y'ekibi, obutuukirivu n'omusango, ng'atandikira mu ffe era n'egira bamalayika bo batulwaniire okutuggyako emyoyo y'emibi egibadde gitulemesa okutuukiriza omusana gw'ekigambo kyo, okugubuulira n'okukola nga bwe guli. Kale egira bamalayika limire ku sayidi yaffe okutuukiriza ekigambo kyo, abalwana entalo, okulwanisa b'amasaza, emyoyo egy'obubi, egy'omubbanga, bamalayika abaagwa abadde batulemesa okubuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu. Tusabye egira bamalayika bigende mu maaso n'okumeggana nabo n'okukwata okusiba mu bunnya obutakoma n'okwokya amaanyi gonna ag'ekizikiza, paka ng'ekitiibwa ky'ekkanisa yo eky'oluvannyuma kimaze okutuukirira nga bwe wasuubiza. Weebale Katonda waffe, weebale Kitaffe ow'omu ggulu, weebale Mukama waffe Yesu,
webale omwoyo w'amazima webalemu mwenejje lya mukama olw'okuyimirira naffe okuweereza katonda omulamu tusabe byonna n'okwebaza olinnya lya mukama waffe yesu amen wetulireko
yesu yebazibwe ennyo
nga
tugende mu maaso
nga
tweyongerayo ne feezi eyokusatu
eyokuyitibwa
kweggwanga lya Uganda
the call of the nation Uganda
okuyitibwa
the call
n'endagaano
and the covenant
n'ekitibwa kya Katonda
omulamu the glory of the living God
kuggwanga lya Uganda
the nation of Uganda
mirembe gino egya AD
this era of AD
nga bwe byali kuggwanga lya Isirayiri
as it was a nation Israel
mu biro ebya BC
in the era of BC
yesu yebazibwe ennyo
praise Jesus so much
so mu kanyomero kano akokusatu
now in this third phase
tutunuulidde engeri Katonda gy'abikulamu okuyitibwa kweggwanga lya Uganda
look at the way God revealed the call of Uganda
mu ngeri satu
in the three ways
yesu yebazibwe ennyo
praise Jesus so much
era nga twatunuulira engeri esooka
and we looked at the first way
Katonda yabikulu okuyitibwa kweggwanga lya Uganda
how God revealed the call of Uganda
obunnabbi mbyandiko ebyamazima
the prophecies and scriptures of truth
Bible.
In the Bible.
Yes,
praise Jesus so much. Then the second part.
Engeri Katonda gy'abikulamu okuyitibwa kweggwanga lya Uganda.
How God revealed the call of Uganda.
Mukuyita mu history ayogerwako okwetoola ensi yonna.
Through history spoken over the entire world.
Nasinzira ku byandiko ebyamazima.
Based on the scriptures of truth.
Yes,
praise Jesus so much.
Akanyomero ketulimu.
The phase we are into.
Era ketukomekereza.
That we winding up.
Engeri eyokusatu
the third way
Katonda gy'abikulamu okuyitibwa kweggwanga lya Uganda
God revealed the call of the nation Uganda
ayita mu baweereza be
and he passed through his servants
okuva mu Uganda ne wabweru wa Uganda
right from Uganda and outside Uganda
mulembe guno ogwa AD
in this era of AD
yes yabazibwe nnyo
praise Jesus so much
tuze era nga twanokolayo obunabbi bwa mirundi yena
we've come and we brought out four forms of visions and prophecies
okuli okwolesebwa kw'abasajja okuva mu Australia ku ggwanga lya Uganda
where there is the man from Austria on nation with a vision on Uganda
okuli Wilhelm Watzel
where there is Wilhelm Watzel
ne Emily Klein
and Emil Klein
naba mukama yabagamba
and God told them
atadde base mu ggwanga lya Uganda
his boot is based in the nation Uganda
okola omulimu ogusemba yo okusemazinga wense
do his final work on the planet earth
era twanyonyoka okwolesebwa okwo kwonna
and God explained of all that vision
ne tutuuka okwolesebwa okw'omutume John Mulinde
we reached from the vision of Apostle John Mulinde
wa Prayer Mountain Uganda
of the Prayer Mountain Uganda
ne World Trumpet Mission
and the World Trumpet Mission
mukatabo eggwanga masanga nzira
in the book the nation of the crossroads
obunnabbi ku Uganda
a prophecy on Uganda
mwaka gwa 1995
in the 1995
So tuli mukiseera
now we are in the time
natunyonyoka okwolesebwa okw'okusatu kw'obwo obona obwajjibwa obwanokolwayo
getting of the third vision among the four we got out
era nga tutunuulidde okwolesebwa mukama katonda omulamu
and we are looking at the vision the living God
kwe yawa owooluganda John Kanya
which he gave the brother John Kanya
okuva e Nigeria
right from Nigeria
nga muwa okwolesebwa okutuzaamu amaani
gave him a vision of encouragement
weri ebitwogeddwako okuyitibwa kwaffe
spoken of us in our call
ng'eggwanga lya Uganda
as the nation Uganda
nga mikwano gya Uganda
as friends of Uganda
nga eri bonna abaagala Katonda okuva mu nsi yonna
as all who love God all over the entire world
obutakengendebwa mu kutuukiriza okuyitibwa okwo
never to get this made in fulfilling that call
singa tunaba tukumaze engaliro kuba tuze tunyonyoka ebintu bingi
finished for God and explained many things
twagala ato okusembyayo n'okwolesebwa kuli okwo okwona
we went to end with the fourth vision
okw'omuwala ow'ekitiibwa Yoweri Museveni Kaguta
the daughter of his excellency Yoweri Kaguta Museveni
Patience Rwabwogo
Patience Rwabwogo
mukama gwe yagamba nti ro omusana ogw'okumanya Katonda
whom God told that the light of the knowledge of God
kuyita mu kigambo kye
through his word
gwakwakanga guva mu Uganda okwetoola Africa n'ensi
yonna from Uganda moving to Africa and the entire world
kale ngaffe obuweereza omulembe omupya
now as with the ministry with new generation
ogujjudde okumanya Katonda ogw'amazima
the full knowledge of the one true God
ne Yesu Kristo gwe yatuma
Christ Jesus is saying
n'ekitiibwa kye
and his glory
tuliwo okutuukiriza okuyitibwa
okwo
yesu yebazibwe nnyo era nga tuweereddwa omukisa olw'okubikulibwa okunene yesu yebazibwe nnyo so nga tukyamalayo okuwolesebwa kw'owooluganda katonda kuyawa owooluganda John
Kanya
okuva mu Nigeria
ekigambo ekyokutuzaamu amaanyi
yesu yebazibwe nnyo
twanokolayo ensonga nnya enkulu mu kwolesebwa okwo
zetwetaaga
okunnyonnyoka
era nga ebbiri kuzo zaggwa okunnyonnyoka sande eri ewedde yesu yebazibwe nnyo kwolesebwa okwo katonda yamugamba nti okuddizibwa obuggya kw'ekkanisa n'ensi yonna kulina kuva mu ggwanga lya
Uganda
twannyonnyoka ekigambo revival tukitegeerako nti endagaano empya eyalivaivinga endagaano
enkadde
okusinziira ku nsobi ze twali tukoze mu ndagaano
enkadde we had made the Old Testament.
Yone jo kutulongosa n'okutuyamba okutuukiriza ebyali bitulemye.
And it came to help us correct, fulfill what we had failed.
Twakizuula nti revival eyo.
We discovered that that revival.
Egenda maaso n'okutegeeza okuddayo mu kwagala okwasooka.
It moves on to tell us get back to the first love.
Okwagala kwa Katonda.
The love of God.
Wetuba ebiseera ebisinga nga tukuvuddemu.
Which many times we've shifted from age.
So tuwalabye ebintu bingi ebyenjawulo.
Now we saw many different things.
Mu kigambo ekiyitibwa revival.
In the word called revival.
Abasinga kye babadde tebayinza kunnyonnyoka.
Which most people could not get explained.
Newankubadde nga bangi kwabo.
Even though many of those.
Babadde bagamba nti babatumye kola revival.
They have been claiming they have been sent to do revival.
Yesu yabazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kale Mukama nga bw'atuwadde omukisa ogw'okusobola okunnyonnyoka ebigambo ebyo.
As God has given us a blessing to be able to explain those words.
Yamaze okutuwa amaanyi okubituukiriza yesu yebazibwe nnyo twatunuulira mu kwolesebwa
okwo
ekigambo ekirala ekikulu ekyayogerwako katonda kye yagamba owooluganda John Kanya okutegeeza eggwanga lya
Uganda
yamugamba nti atugambe tuli ba payoneya bokukkiriza
we are pioneers of faith
abakulembeze mu kukkiriza
the pioneers in faith
okwetoola ensi yonna
all over the world
naye ng'ekyo twakitunuulira nnyo
but we looked much to that
mu Luka 18
in the Luke 18
onyola 8
verses 8
tenaye omwana w'omuntu bw'alidda
when the son of man will come back
alisiŋŋana okukkiriza ku nsi
will he find the faith on the earth
so ne tukitegeera ekigambo ekyo amakulu gaakyo
we understood the meaning of that word
nti ngaffe abateekateeka ensi yonna
that as we preparing the entire world
olw'okudda kwa mukama waffe yesu
the second coming of the Lord Jesus
ebimu kwe bye tulina okukaka
some of the things we have to plow
ngabisinganawo
and he finds them there
okukkiriza okuva mu kuwulira
is the faith coming from hearing
okuwulira ekigambo kye
and hearing his word
era nga kuteereddwa mu nkola
put in action
okukkiriza okuliko ebikolwa eby'obutuukirivu
back with actions of faith
twakiraba ekigambo ekyo
we saw that word
era ne tukinnyonnyoka
we got explained of it
olwaleero tugenda tunuulira ebirala bibiri
this day we're going to look to two other things which are in that vision the major things
we're
going to see the third thing
katonda bayite gwanga lya Uganda
how God called the nation of Uganda
eri amageza agasingana okumanya
unto the greater wisdom and the knowledge
n'okubikulirwa okuteekebwa mu nkola
revelation put in action
yesu yebazibwe
nnyo praise Jesus so much
era ekyo kyakikakasa nti kyetulimu kyennyini nnyini
that will prove that it's the exact we are onto
manyi kati wano mu full knowledge
I know right now in full knowledge
bwe tusoma okubikulirwa kwokwo kwatususeeko
katiamagezi
amangi
n'okutegeera
okumanya okwegamba okuteekebwa mu nkola tulina nekyetubuusabuusa ku bigambo
ebyo
kiddala kituufu baatuyita eri okumanya amagezi agasinga n'okumanya era eri okubikulibwa okuteekebwa mu nkola bw'oba otuuse mu new generation osiŋŋaana ebintu bingi nnyo yinza osiŋŋaana ebipande nga biriko okubikulibwa
kwotawulirangalakwotalabangako
ne tutandika okwogera ate nakyo nekikwewuunyisa kale tukakasa nti ddala twayitibwa ku lw'ekyo eri amagezi agasinga era eri okumanya okujjudde obulungi n'okubikulibwa nga kuteekebwa mu nkola mbagirawo nga bwe tubikula bamalayika batandikirawo okukola yesu yebazibwe nga teri kulinda simanyi temubalabye
wakwe
bamayika olubasomerawo nga batandikirawo okukola bw'osoma abadooni n'omuyita era ogenda olanga azze teri kulinda yesu yebazibwe okubikulibwa okuteekebwa muki mu nkola yesu yebazibwe then ekirala kye tujja okulaba nga tuli bagole abakulu mu bagole ba kristo okwetula ensi yonna so nga kitegeeza tuli bagole ba kristo okuteekateeka abagole bonna okwetula ensi yonna ekkanisa ye gyagenda osisinkanawo nga talina bbala newankubadde
olufunyebyebimu
ku ebyo tugenda okunyonyoka nga
leerokozi
katuwulireko ku ddoboozi eryo
katonauganda
an example to other nations word of encouragement uganda john kenya
yesu yebazibwe
nnyo
owooluganda john kanya
brother john kanya
katonda kye yasinga omukuutira nti mu buli kigambo mu buli kikolebwa wansi w'enjuba tugenda kuba kyakulabirako bw'okola ebibi ebyo by'oyigiriza abantu okwetula ensi
yonna
bw'okola eby'obutuukirivu ebyo by'oyigiriza amawanga naye nga mu byonna yagenda mu maaso notunokolerayo biki bye tugenda okuba
ekyokulabirako
mukola revival nga tuli kyakulabirako mu nsi
yomanye
ennaku ezo obwekitiibwa yoweri museveni kaguta yagendako mu england eyo
eno
queen gyakulira n'asiŋŋaana oyo
prince
prince n'amugamba
tuyigirize
engeri gye balabiriramu ba refugee
oweekitiibwa
yoweri museveni n'amugamba bulijjo simanyi nti uganda tuli basomesa ba nsi
yonna
yesu yebazibwe amawulire ago singa mbadde nzijukira olunaku lwe gaafuluma nandigambye
n'ogasoma
naye ndowooza nga mwezi gumu
emabega
prince william bwe yamugamba nti tuyigirize bwe balabirira ba refugee nga bazze mu ggwanga ngeyewammwe mubalabirira
bulungi
naye n'amugamba
bulijjo
simanyi nti tuli bayigiriza ba nsi
yonna
yesu yebazibwe so ekigambo ekyo ffe tukikkiriza nga abafunye okubikkulira yesu yebazibwe nnyo so olwaleero nga tugenda okwongera okunyonyoka okwolesebwa katonda kwe yawa owooluganda john
kanya
okuva e
nigeria
yatugamba okuba ekyokulabirako okwetola ensi
yonnana
bwe nkugambye nti mwebyo ebyokulabirako ebya
revaivu
okuddizibwa obujja okuddayo mu bikola ebiri mu bikola mu ndagaano enkadde
n'endagaano
eya bayibuli
bible
bye tubadde tusobezza
n'ebibadde
bitulimye okutuukiriza
mu
uganda wano tuba tulina obituukiriza n'ensi
etulabireko
era nga tulina okulaba nga tukulemberamu okukkiriza okuli mu kigambo kya
katonda
era oikugambye tutunuulidde ekyo kye yatuyitira amagezi amangi n'okumanya n'okubikulira okutunukiddwa mu nkola okubeera abagole abakulu aba Kristo
to be the chief brides of Christ
oteekateeka abagole be ekkanisa y'okwetola ensi yonna
prepare his brides his church all over the entire world
byonna bigambo bikulu bikulu
all these are great great words alone
katuyongereyo tubulire tuyite mu bwangu
let's move on here
revival will come out of your ashes it is my prayer that you keep fanning the flame of revival and of the Lord's glory you have been chosen
Praise Jesus.
Ejo tuzze tukiwulira.
That we've been hearing it.
Okudizibwa obujja.
Revival.
Kwava mu ggwanga Uganda.
From the nation Uganda.
Naye yasaba nnyo tukuume omuliro. Omuliro ogwo paka ng'ekitiibwa kya Katonda.
He prayed so much that we keep flaming this fire.
Paka ng'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu kirabisibwa.
The glory of the Lord Jesus.
Naye tumanyi nga gugwe mulembo omupya.
But we know that is the new generation.
Tulina okumanya Katonda okujjudde n'ekitiibwa
kye. Which has the full knowledge of God and His glory.
Era tukakasa okuleeta ekitiibwa
ekyo. And we prove to bring that glory.
Aim of revival and of the Lord's glory. You have been chosen and are highly privileged as a nation to receive the Lord Jesus' glory. Yeshua in Hebrew.
We
were chosen
to
receive the glory of God,
the
glory of Christ.
Most people
here of the new
generation with
the full knowledge of God
and
His glory.
So what
is that?
That is
what we've chosen to be as Uganda.
And
let me tell you,
Katonda. God
tells me that name in the journey of heaven.
Right from
2005
to 2011.
That message I've just gotten it recently.
The
sister Zion gave it to us.
She
can wait for you. She gave it to us.
Yes,
praise Jesus so much.
Ati, okwolesebwa Katonda yakunnyonnyolanga.
Now the vision God explained
it. Yana ngamba nti kungi gye kuli nkutaddeyo kwogenda genda kunnyonnyola.
Told me it's numerous of putting
them. Kunnyonnyola na kuteeka mu nkola.
You're going to go to explain and put in action.
Yes, we have been
praise Jesus.
Yomulaba mansubula okunnyonnyola okwolesebwa kwesala banganze.
That's why I can explain a vision I never saw as myself. Yet it was explained.
That
the vision like this and that is
there.
But its meaning is this one.
Daniel.
You know Daniel.
Nabi Daniel.
Prophet Daniel.
When the
time King Nebuchadnezzar saw dreams he couldn't explain.
And
Daniel went to the Lord asked to be explained. And he came explained them as if he saw them himself. That is one of the works God has given
us.
To explain the visions of others which they saw.
Now
we go back and see it double.
And
you've
seen it. And
we to go back to see it again.
And
we ask to be explained.
You are a blessed nation, and God has decided to rest His hand on you. Yes, we will change your spiritual climate to suit His glory. You are a pioneer of the faith and have a great calling.
Yes, you have been
praised Jesus so much.
Now
God decided to get His hand.
That
it
rests
on this nation working with it's not shortened.
And
can work in many other nations, but it's rested in this nation.
Then
to work in the nations.
Yes, you have been
praise Jesus so much. So things, though the atmosphere seems not right, like in the nation Uganda, as today,
he says,
going to change that. That's not his problem.
We need
to have gotten revealed and get
determined. That is
going to change it in the twinkle of an eye.
We are
in another amazing life.
But
indeed, they will believe that really God called us.
Amen. All those
things that
will happen, that He can come,
that He will change and will prove He's there.
You know, He said
those who came before Him are thieves.
And then
He, the rightful one, comes from behind.
And
He
says, He said
that to raise His dust very well.
And He
comes behind raising the standard.
Sekyo tukkiriza nti embeera eriwo.
Now we believe the situation prevailing.
Singa tumala ne tushooting abotyo kuyiwa kwegwanga.
If we first shoot the call of the nation.
Emujja kudamujira baba.
You will not see of it again here.
Amen.
Kino obonero nga bwe tugenda kubanga twagadde singa phase ene gweyo
kusatu. Told you if the third phase finishes.
Phase yokona.
The fourth phase.
Yerimu obonero obulaga okuyitibwa kwegwanga lya ya Uganda nga kulina tuukirizibwa.
One whole signs showing the call of Uganda meant to be fulfilled.
Nga bwe bonero bwe mu obulaga okudda kwa Mukama waffe Yesu.
The same signs showing the coming back of the Lord Jesus.
Byawandiikibwa ebyamazima.
Which are in scriptures of truth.
Kati ffe tetuyinza kuwakanya bubonero.
Now we cannot argue against those signs.
Tubukkiriza ne bubaawo.
We believe them, accept them to happen.
Kutuzukuse
that they awaken us.
Yes, yebazibwe nyo.
Praise Jesus so much.
Atubulire.
Let's hear.
Uganda is to be a light that is not to be hidden, a place of praise and habitation of God's glory.
Yes, yebazibwe nyo.
Praise Jesus so much.
Kwegamba Uganda.
Now Uganda.
Gulina kuba musano kutagenda sobola kukwekebwa.
Meant to be a light which cannot be hidden.
Yes, you have been
raised Jesus.
Na tusubura kukuweka msano.
You can't hide that light.
Eranga,
ngamba,
nseri no singani wa mwechiti wa cha Katonda.
It's a nation meant to be found in the glory of God.
Okumanya Katonda ne chiti wa che.
Knowledge of God and his glory.
Erabo ulira new generation te we unye.
When we are new generation don't be surprised. Muri
mpyo kuino okumanya Katonda okujude ne chiti wa
generation with the full knowledge of God and his glory.
Kangubulire.
Let me tell you.
Atumazote ka TV,
radio, the television and radio.
Ebitabo bitambula.
And the books are moving.
Yensi yenyini egendo okwewunyisa ngevamu chiti wa cha mukame che
uri. To amaze out of it comes the amazing glory of God. Knowledge which is full and extreme glory. That one. We are to reach a time and you cannot hide us.
Glory, you are to be glory filled, a holy people, for the Lord has chosen you. Let no man stand in his way. He is up, holding you with his right hand and is looking after your souls.
Yes, he was with
praise Jesus Amen. So much.
Now,
he warned those who will stand against this work to stop it. It's going to be very hard for the hand of God upholding us.
Amen.
And
it's not to leave us till we're fulfilled.
Naye jukira ekyo kyatuyitidde okubeera omusana mu nsi.
That is called us to be the light in the world.
Ogutasobola kuwekebwa.
Which can't be hidden.
Ye greater wisdom.
That is the greater wisdom.
Okumanya amagezi agasinga.
The wisdom which is great.
N'okumanya okujjudde.
And the knowledge which is filled.
Okubikulirwa okuteekebwa mu nkola.
Revelation put in action.
Nga mutufu tokyasobola kuweka ttabaazi eyo.
Truly you can't hide anymore that lamp.
Okumanya okwo nga tokyasobola kukweka.
You can't hide that knowledge.
Amagezi nga gavuddeyo tokyasobola gayimiriza.
And the wisdom has come out, you can no more stop it.
You are to be a special example to the other nations around you, and people will be totally awestruck at your unity and recognize it is the work of the Lord Jesus Christ.
Yes, he was with
praise me. Jesus so much.
Now we said
to reach a time.
Then
the world will realize indeed the work God has done it in Uganda. And it is amazing. Yet it's been done.
Amen.
What God is doing in your nation cannot be fused with man's plans. Ha! God laughs at this and is calling you to a greater wisdom and knowledge, revelation in action.
Yes, Jesus.
Praise Jesus so much.
Now,
what God is doing in this nation,
no matter
you have your plan, it will just stand. For he says, no human plan.
Egendo
bingira omulimu gwa Katonda gwakola. In the work of God he is doing.
Ankuriye kintu kimucho tanaba kutegeera.
Let me tell you one thing you've not yet realized. Abantu
bangi balina plani ku gwanga lino.
Many people have plans on this nation.
Abanna Uganda benyini.
The Ugandans themselves.
Abalina plani ezabu
ku gwabo. And they have their plans themselves.
N'abali wabweru.
Even those abroad.
Naye ye yagamba.
But he says.
Teri plani ya muntu.
No human plan.
Egendo kuyimiriza plani
is going to stop God's plan
ku gwanga lya Uganda.
On the nation Uganda.
Era n'agamba nti ekigenda okuyambira ddala
okuyimiriza
plani z'abantu
stop those plans
atuyise eri amagezi agasinga
hold us to the greater wisdom
okumanya okusinga
the greater knowledge
okubikulibwa nga kuteekebwa mu nkola
ekyo
kyekigenda okusalako pulaani zonna enfu
kankubulira
kintu kimu saawa zino waliwo bannabbi obulimba abatuma obulimba bataddeyo ttivi bakoze batya balina pulaani mbu bakuŋŋaanya bantu zonna bagenda ziteeka
wawerimba
lindako ekintu kimu ttivi gye bayita focus of god
egendeyo
era yimiira
and you wait
tukole
and you start that we work
tujiteekeyo olabe gye bayita focus of god
manye
ekigambo focus of god
you know the word focus of god
kikyatunuulidde
what is it focusing on to
oyinza okuwulira kigambo focus of god
manye
kyatunuulidde kikulu
but what is focused on to is major
yes
praise jesus so much
afocusinze omulembe omupya
focus the new generation
okuyina okumanya katonda okujjudde n'ekitiibwa kye
full knowledge of God and his glory
okutuukiriza okuyitibwa kw'eggwanga lya
Uganda oteekateeka
amawanga gonna
prepare all nations
olw'okudda kwa mukama waffe
yesu for the coming of the Lord Jesus
kati gwe bw'ogiraba nga ttivi eyo
kitegeeza
aba atandise okuyimiriza butereevu pulogulaamu z'abantu
ezisinga to stop most of others program.
Banga ekigenda okubanga kiyitako.
For what is going to pass through that?
Okumanya
knowledge.
Amagezi agasinga.
Great wisdom.
Okumanya okusinga.
Great knowledge.
Okubikulibwa nga kuteekebwa mu nkola mu bwangu ddala.
Put in action immediately.
Oli awulira bulizi malayika Maiko
n'afukamira
ajje mukama n'alabikirawo
n'agamba
kati ate nninaki.
Yesu
yeebazibwe.
Praise Jesus.
Katuyitiddwa
now we've been called
kankubulire kiri kyonna kye tubadde tunyonnyoka wakati awo
kyekwese
mu kigambo kino
uganda
oyitiddwa
uganda you've been called
eri okuma amagezi
agasinga
n'okumanya okusinga okubikulirwa okuteekebwa mu
nkola
yesu yeebazibwe era twagala tunyonnyoka ekigambo ekyo kiri kitya
kuleeta
wisdom eno knowledge eri etya okubikulirwa okuteekebwa mu nkola kufaanana kutya omanyi saagala tuwulire buwulizi
naye
tuleme okutegeera yesu yeebazibwe saagala tulabe bulabi
naye
tuleme okwetegereza twagala tuwulire tutegeere tulabe twetegereze kubanga singa tuwulira
ne
tutategeera
tetusobola
teeka mu nkola singa tulaba
ne
tutetegereza tetusobola kutegeeza yesu yeebazibwe so twagala tusooke twetegereze okwolesebwa kuno okuyitibwa eri amagezi agasinga n'okumanya okusinga n'okubikulirwa okuteekebwa mu nkola kigambo kitegeeza era kituukirira kitya yesu yeebazibwe omanyi bw'aba atulabula mu isaaya agamba tigamba abantu abo okuwulira bawulire naye tebalitegeera okulaba balabe naye nga
tebeetegereza
kakati ffe si kyetuyitiddwa okuba nga tubeeramu wabula tuyitiddwa
eri
amagezi
agasinga
okumanya okusinga okubikulirwa okuteekebwa mu nkola kitegeeza tuba tulina okwetegereza bulungi ne tutegeerera ddala ebigambo
ebyo
katusomeko katono mu Isaaya essuula eno ey'omukaaga
Isaiah essuula ey'omukaaga n'olunyi lwa munaana.
Isaiah 6 from verses 8.
Ne mpulira eddoboozi ya Mukama nga lyogera nti n'atuma ani era n'atugendera ani ne ndyoka njogera nti nze nzuuno ntuma nze olw'omwenda nayogera nti genda obuulire abantu bano nti okuwulira muwulire naye temutegeera n'okulaba mulabe naye temwetegereza
yesu yeebazibwe
oba
otunulidde isaaya sula eno ey'omukaaga olunyi olw'omunaana olw'omwenda yawulira eddoboozi lya katonda nga ligamba n'atumaani n'atugendera yaani omanyi bwe tuba tujja okuweereza tujja ku lwa kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu Kakati Kristo Yesu.
Now Christ Jesus.
Nga mu Isaiah na ayogera.
In the Isaiah he spoke.
Nti ntumanzi uno mulinanga.
Send me, I am here.
Amugamba gendo babulire.
Told him, go and tell these people.
Nchokuulira mujja kuulira.
Hearing you will hear.
Naye temujja kutegeera.
But you will not understand.
N'okulaba mugenda kulaba.
If you see, you will see.
Naye terikwetegereza.
But you will never perceive.
Ekyo kiba kyantiisa.
That is so threatening.
Ffe si kye tuyitiddwamu.
Not what we've been called into.
Ng'eggwanga lya Uganda.
As the nation of Uganda.
Ng'emikwano gya Uganda.
As friends of Uganda.
Ng'abaagala Katonda okwetula ensi yonna.
As those loving God all over the
world. Abakola naffe mulimu guno.
Those to work with us in this world.
Ffe tuyitiddwa eri amagezi agasinga.
We've been called to a greater wisdom.
Eri okumanya okusinga.
A greater knowledge.
Okubikulibwa okuteekebwa mu nkola.
Revelation put in action.
Yesu yebazibwe.
So
kiba kitegeeza.
Now it means.
Bine okulisiba kwonna okuzze kwogera ku kuyitibwa kwa Uganda. Kiseera kya kukuulira.
It's a time to hear it.
Kukutegeera.
Understand it.
Kukulaba.
To see it.
Kwetegereza. Kuteeka mu nkola.
To put in action.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So si kulaba bulabi ne tutetegereza.
Not just see we and we never perceive.
Kati kwa buli kyona asingana nga kiringa ekifaananyi ekikunnyonnyola wano.
Think you find us an image explaining it.
Kyona tegedde kyosonga ko bani kino sikitegedde.
What you see you point out.
Nkirabye na Yesu yetegereza
bulungi. I've seen but I've not perceived it well.
Nkiwulidde naye nga sikitegedde.
I have heard but I've not understood it.
Olw'okuba nti ogenda kiteeka mu nkola.
Because you're going to put in action.
Olina okulabika ng'okyetegereza.
Need to perceive it.
Bwekiba kyawandikwa kyetegereze bulungi.
Yesu
yebazibwe. Sigamba bugambe nalaba ekyawandikwa mu kifo
bwekiti.
Kyawandikwa bwekiti ne bwekiti.
Naye
simanyi oba kitegeeza
ki.
Ebyo tetukyabiriko wano.
Wano
okubikkulirwa.
Okuteekebwa
mu nkola.
Eri
amagezi agasinga n'okumanya okusinga. Kubanga agamba nti singa abantu baba tebeetegereza era nga tebategedde kizibu okukyuka emitima
ne
Katonda okubawonya
katusome
olunyiriri lw'ekkumi
Isaya essula y'omukaaga n'olunyiriri lwa kkumi
savuwaza
omutima gw'abantu bano era ggala amatu gaabwe era ziba amaaso gaabwe baleme okulaba n'amaaso gaabwe, n'okuwulira n'amatu gaabwe, n'okutegeera n'omutima gwabwe, n'okukyuka okuwonyezebwa.
Agamba nti singa abantu.
He says if people.
Obanga ekkanisa ye.
Or as this church.
Tuwulira ne tutegeera.
And we hear and we understand.
Ne tulaba ne twetegereza.
And we see and we perceive.
Nti tukyuka n'atuwonya.
We turn and he heals us.
Kati gwe olaba ekkanisa togiraba ng'esaba nnyo ng'ebeera n'ebizibu
bingi.
Ekuŋŋaana nnyo naye emitawaana
tegivaawo.
Be bantu ababeera mu ddwaliro emyaka
gyonna.
Nga tebawona.
Manya
ekkanisa jjanjabiro. Nandikozesa eddwaliro naye si kulwalira. Si kintu kifo kya
kulwalira.
Kya kuwoneramu.
Church is a place to get healed from.
Naye ekizibu abantu babeerayo nga tebawonakubanga balaba naye
tebeetegere
bawulira naye tebayo kutegeera kati ffe ng'abayitiddwa eri amagezi agasinga n'okumanya
okuyita
okumanya
okujjudde
Yesu yebazibwe
tuba
tulina okutegeera
n'okwetegereza
tusobole oteeka okubikulirwa okwo mu nkola era ne Katonda abeere ku sayidi
yaffe
tusobole oteeka okwolesebwa okwo mu nkola Yesu yebazibwe
ekiriwo
kiriwo ekiti abooluganda okuva nga Mukama waffe Yesu azze ku nsi
twaweebwa
omukisa gw'okubanga nga tutegeera era tulaba ebigambo sikusigala mu mbeera eyo
not to remain in the other situation
y'obutategeera
not understanding
kubanga yagamba abayigirizwa
for he told the disciples
mu Matayo 17
in the Matthew 13
onyole 17
verse 13
n'agamba bwati
and he said this
Matayo esula ya 13 n'olunyiriro 13
Matthew 13 from verse 13
kyenva nkyogera nabo mu ngero kubanga bwe balaba tebalaba bwe bawulira tebawulira so tebategeera naye Isaya bye yalagula bibatuukiridde ebyayogerwa nti muwulire buwulizi naye temulitegeera muliraba bulabi naye temulyetegereza 15 Kuba omutima gw'abantu bano gusavuwadde, n'amatu gaabwe gawulira bubi, n'amaaso gaabwe bagazibye, baleme okulaba n'amaaso, n'okuwulira n'amatu, n'okutegeera n'omutima, n'okukyuka ne mbawonya.
Owulidde ekizibu ekyaliyo?
What the problem was?
Kanisa erimu osavuwala savuwala.
Church is making people
cry. Ani akiwulidde awo?
Who is having
that? Aleluya
kkumi. Shout hallelujah ten.
Situla akatebe
waggulu.
Ani akitegedde?
Who is strong? Kona
ku byuma. Yimuka. Leekaanawo.
Shout hallelujah.
Kakati ebyo.
Now those things.
Tebibaamu budde bwa kutegeera.
No time of understanding.
Katonda alyoke akuwonye.
That God may heal you.
N'okwetegereza.
And even to perceive.
Katonda akuzza obuggya.
God to renew you.
Asobola okukuwa amagezi agasinga n'okumanya okusinga n'okwolesebwa okuteekebwa mu nkola okubikkulirwa nga kuteekebwa mu nkola naye yatugamba bw'ati
naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba n'amatu gammwe kubanga gawulira
nkitubeera n'omukisa kubanga tulaba omanyisa wa zino okulaba obulabi
ne
bakugamba kati yogera ku bujjuvu bw'omwoyo
omutukuvu
oba waswikinze dda
n'owulira
bikolo by'abatume
essula
yakubiri olw'okusatu n'olw'okuna nti ne bajjako ennimi ez'omuliro bonna ne bajjuzibwa omwoyo
omutukuvu
ne kikwata mangu ku bikkulirwa nnya ttaano tinendaba ne mu maaso ga Katonda nga waliwo ettabaaza musanvu ez'omuliro nga zaaka mu maaso g'entebe ye gyemiwe omusanvu egya Katonda n'okonekiti nga omwoyo eyali ajjuzibwa abali mu nnimi ez'omuliro
niyo
omusanvu egya Katonda gibeera gitya n'okonekitinga mu kuva kuva 25 asatu mu empaka 32 n'akola ekikondo ky'ettabaaza n'akyawulamu ku mukono ogwa ddyo amatabi asatu ne ku mukono ogwa kkono amatabi asatu ez ettabaaza yebyo omusanvu kati nina ekifaananyi ate ntegeera yesu yebazibwe wano biba biteekebwa mu nkola kubanga okulaba olaba n'okuwulira n'otegeera n'otegeerera
ddala
tubagamba eri amagezi agasinga n'okumanya okusinga era n'okubikkulirwa okuteekebwa mu nkola mbagirawo wano bwe tuba twogera n'omuntu yenna tumugamba mu myezi ng'ebiri oba kumu ne bwe ziba wiiki bbiri ogenda tokutandika okwogera okumanya ogenda tandika okwogera ebyandikwa nga bifuku mu
kabiti
kubanga tetukyalina budde bwa kulindako kubikkulirwa okuteekebwa mu nkola bw'atugamba ŋŋenda bawandiikamu ebyawandiikibwa ng'atandikirawo ŋŋenda lwa n'entalo zammwe
nomuddeeyo
waka mwebake bulungi nga mwebaka bulungi ng'emizimu tegikyabatuga bwe gikuluma ng'ogamba abadooni malayika w'enjegere ng'alabisibwa yesu yeebazibwe tewakyali kulinda wano akugamba tebantuma kubuulira bigenda kujja baŋŋamba kubuulira bigenda kubaawo ekyo twakyogera okuva ku lubiribiri nti bye twogerako si byakutuukirira gye bujja byakutuukirira nga leero omanyi mukama waffe yesu bwe yali ku nsi yayogeranga bw'ati ekiseera kijja era kaakano kituuse kubanga yali tazze kwogera bigenda kujjamu yali azze si kujjamu mateeka na bunabbi nekolaki
kutuukiriza
bwe yali anaatera okusiibula n'alyoka atugamba balibaawo bino ne bino anabbi b'obuli makrisa naye omwoyo yagenda obituukiriza
ebyoa
kati bino byebibi ebirala kkiriza kuteeka mu nkola nga tasobola tugamba ebiseera bijja bwe mutaliseba mu linnya lyo mulinnya nga mukama bw'ali
omulamu
naye musabe nga leero kituuse mu linnya lyange.
These are the seasons we are in of the revival. He's the one who first met the greatest revival, which is called the New Testament.
Amen.
So there's
no delay and waiting.
Revelation,
put in action, we move on.
Matayo esura ya 13, n'olunyiriro 17.
Matthew 13, 17.
Kubanga mazima bagamba nti, bannabbi bangi n'abantu abatuukirivu abeegombanga okulaba bye mutunuulira. So tebaabiraba.
Bannabbi bangi.
Many prophets.
Abatume bangi.
Many apostles.
Agatebereza mu basajja batuna nabo abaalinda okwolesebwa
kuno. Imagine the men who brought this vision.
Manyi okwolesebwa kuzze twasooka ne tulaba kuli mu byawandiikibwa.
We saw the vision Bible. In the scriptures, the Bible.
Nebeebuuza naye bino birituukirira
ddi. As when are they coming to pass?
Tuba tuli awo.
As we there.
History n'afuluma okwetula ensi yonna.
History all over the world comes out.
Ng'agenda ayogera ku bukulu Katonda bw'agenda okukola mu ggwanga lya Uganda.
Speaking of the greatness.
Aba abasajja nabo ne bagenda bambi.
Men too went like that.
They
didn't see that.
Yes,
praise Jesus.
Tuba tuli awo.
As we there, prophecies came out.
Okuva mu Uganda ne wabweru wa Uganda.
And outside Uganda.
Nabo nga bambi tebannalaba bituukirira bitya.
Two had not seen how they can come to pass.
Nina agamba kale mwe mulina omukisa. Kubanga tebituukirira mulaba bwe bote.
They are coming to pass as you see.
Amen.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus. Amen.
Umajia wa saji okuba mawasweli ya bagamba.
You know the men from Austria.
Umusaji oyu.
That man.
Anu kule mina mo okuiti woko.
Hit that call.
Obo mwini mongo kusemba yunga katonda asinzi ya mu Uganda.
That work in Uganda.
Anu kuba anga Musa.
It's meant to be like Moses.
Amakuru ndi.
The men.
Okufula gave yomu kuru.
To show us things of heaven.
Ebifana nyo yewe yomu kuru.
Images of things in heaven.
Nechira.
And the other.
Okujia wana mesa yi emisi.
To get Israelites from Egypt.
E kanisa.
The church.
Yali enyagi dua.
Which had been grabbed.
Okuva mbuwambe.
From captivity.
Mean.
Yes, you
praise mean. Jesus.
Mwari no kwa nga mani kusandu kwa ya mateka.
No of the ark of the covenant.
Nechi ondo chetabaja.
The lampstand.
Bago yendo kuyogira nga vichimuchiriwa.
As they spoke, everything is here.
Okay. Bana febali wa suvira.
And
what
they expected were in that.
Kwa manyaba Uruganda abasu kufuna ukwori
sebo. The brethren who called that vision first.
Abasu kukuli.
Those who first heard of it.
Oli ya ringa kusema ku TV.
The other was reading on the television.
Ama nubali mungu sebo.
And these are rejoicing.
Bulike baso mamo chetulina wali.
The thing they read is what we have.
Yes, we have.
Praise Jesus.
So do we know Kumanya?
Now we have knowledge.
Katonda bwe yali ayogera n'oluganda John Kanya.
When God spoke with Brother John Kanya.
Okuva e Nigeria.
From Nigeria.
Ekyo kye yamugamba nti Uganda oyitiddwa eri amagezi agasinga.
That's what he called him. Told him Uganda had been called to great wisdom.
No kumanya okusinga.
The great knowledge.
Tuito kumanya okujude.
What we call the full knowledge.
No kubikulirwa okutekebwa mu nkola.
Revelation put in action.
Si kigambo kya kulinda ko.
Not a word to wait upon.
Kigambo kati ekikolerawo mu bwangu
ddala. A word working immediate.
Tulimbira ebyokutuukirizibwa.
We are seasons of fulfillment.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Naye amagezi ago.
That wisdom.
Agasinga tegagenda kuva mu kunoonyereza mu bwengula.
The great wisdom is not going to come from researches made in the sky and the space.
Tegagenda kuva.
It's not going to come.
Mu kunoonyereza ku bimera.
From researches on the plants.
Gagenda kuva mu kigambo kya Katonda.
It's going to come from the word of God.
Naye nga gasobola okunnyonnyola ebisinga.
But it can explain many beyond things.
We got to imagine the magazine.
I know that wisdom.
The Dumani Mona science, Mukutegira.
We
are using binoculars. We use magazines.
We use binoculars. We use.
Na yetu mani.
But we know.
Okuva ku planet.
Right from the planet Earth.
Ne planet ina tuzimani zondo mwenye.
Planets, you know them, the nine.
Yetu gena mbwa kabaka mwenye. Yetu mani na yobisinga.
If you call the kingdom of the stars, we know
where they
are. Even their size.
Tuzura na magobe tu mani jekali.
Even hell, we know where it is.
E komerali akatonda
geena. The prison of God, hell.
Ogunyobota koma.
The bottomless. Tu
mani ke kuriye kurungi.
We know heaven is such a lot.
Abazungu chiavali mani bagamba it is a universe. Tu mani jichikoma.
White veil of that they said it's a universe. We don't know.
Yabakoisha binoculars.
They used binoculars.
Na yate fa utusuka
we. We go beyond. We go in the rim above. We see the first created heaven where there is the city of God.
Jerusalem,
Jerusalem of heaven. We move up to second heaven where they are living.
Where
all spirits of creation come from. Which are brought on the planet.
The
third heaven where there is the garden of God. And the throne of God.
Netugenda waguru waguru kuntandikwa.
Above the heavens in the beginning.
Akugebaita amagezi agali mu kigambo.
That is the wisdom
great.
In the word which is great.
Wigamanga science ne technology wensi wako.
Science or technology of the world way.
Uganda bwajja mu kuyitibwa.
When Uganda comes in the call.
Azu
goes beyond that and moves on.
What we
try to speak is the exact
way we are.
You know, we are just speaking.
It means
this,
going there, above
there, and you don't see, you see from here.
You hear, you
understand, and you see.
Yes, we have
raised Jesus. That's what we mean. God told the brother John
Kanyan,
call them to a great wisdom. You know when he speaks with us? In the Jeremiah 8. From verses 8 and
9.
He speaks with us saying this. Jeremiah 8 from verses 8.
Mwogera mutia ntitulina amagezi. Na mateka gamu kama gali na fe. Na yedaba, ekalamu yobulimba eyaba wandisi. Ewandisi ebitali bya mazima.
Na gamba.
And he says,
Ntiyabali mwusibu ogede ntibali na amagezi.
Those in the world have spoken, they have wisdom.
Ba wandisi ebitabo.
They have written books. But there is a book they have not checked well,
which
holds the wisdom, the word of God, which is greater.
What you
speak, you have wisdom, there is no wisdom. Imagine a scientist, you are there.
You claim
the world came about by evolution. We are going to show you how it was created.
And
we will show you the four angels where the pillars of the world were wrapped. And we tell you even how it protects while we are in the world.
You know
the binoculars of the word of God, how they see. They see far. That's why they say
it.
How can you say you have wisdom? The writer's pens have lied to you. You know they say,
we've
seen rocks in the sky,
but we've
seen a rock drawing close to the planet. It's going to crush the earth. Those are smaller rocks
we've made.
They have outlived many years there.
They
can't come to crush the world. Who has told you?
You
just put your binoculars to see those rocks. Before you had put them there, who saw them? Let's read and we see. Jeremiah 8 verses 9.
Abagezigezi bakwatiddwa ensonyi, bakengenterwa.
Kiseera kya kengentereza ki?
It's time to get the wise to get dismayed. You know, a wise man, if you reach them there, they first look at the planet like this.
Let me
say,
is there
a church which knows the things?
We put it
as we see the planets with our binoculars. Even the stars, they know where they are. What about the heaven?
What
about
you know here,
we are going to speak much in extreme wisdom.
Amen.
John Kanya is what they told
Nigeria.
From Nigeria.
Uganda.
That Uganda.
You've been
called with a great wisdom.
The
full knowledge.
Revelation
put in immediate action.
Amen.
But it
has to be in the word of God.
We
are not going to join on any writer's books on this.
Amen.
But the Bible itself, and it brings all. Jeremiah 8 verses 9.
Abagezigezi bakwatiddwa ensonyi, bakengenterwa. Bawambiddwa laba baganye ekigambo kya Mukama era magezi ki agali mu bo
n'agamba bwebaganira ekigambo
if they reject the word
omanyi Bible bara bakye kitabo ekisemba
yo the Bible is the least book
bamagezi ki agachi tebabitegeera
they don't understand it
bwebara basalo badde mu bwengula banonya magezi
they decided to go in the sky to seek for wisdom
betegereze
let them gaze at the stars and the planets.
Yet,
all is spoken well in the Bible.
n'engeri gye bitambulamu,
how they move,
n'engeri gye bituweerezaamu,
how they serve us,
n'obulamu bwabyo tubumanyi,
and their life we know it.
Omanyi batera ogamba na emunyeenyi yafa,
they said the star died,
n'efuuka black hole,
and it became a black hole.
Umbe tebamanyi kye bayita black hole, geye na yenyini.
They don't know what they call a black hole, is hell itself.
Naye bwe tudda mu lulimi lwa
Bayibuli,
tunyonnyoka kye bayita black hole.
Explains what they call the black hole.
Abagamba kinnyo ekitakoma,
it's a bottomless pit.
Kimira buli ekikisemberera.
It swallows everything drawing close to it.
Kyokka nga batugamba nti amagombe magazi tegakuta.
They tell us hell is big, it never gets satisfied.
Era bw'ogaggula wavaayo ekizikiza
ekyo. When you open it comes total darkness.
Ekyo kye bayita black hole.
That's what they call the black hole.
Kati ffe wano bwe tubeera mu lulimi lwa Bayibuli atutegeera okubasinga.
When in Bible language we understand beyond them.
Yes, you ever see
where is Jesus?
Kugamba kuge magezi gengeza kukugamba agasinga.
The great wisdom I try to tell you.
Obwo bwe mwokulabirako obutono mwenu bitulina okumanya ebyokumanya okujjudde.
No examples we have to know in the full knowledge.
Yes, you ever see where you.
Praise Jesus so much.
Agambye baganye ekigambo ki.
Say they reject his word.
Magezi kyagali mu bo.
But wisdom is in them.
Kati ffe nga bayise eri amagezi agasinga.
We will call to great wisdom.
Okumanya okusinga.
The great knowledge.
Kugenda kuba kuva mu kigambo.
It's going to come from the word.
Nga beewuunya nnyo.
And they wonder so much.
Ennyinyonnyola n'entegeera.
The explanation and the understanding.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Otunya mu Yeremia esule
y'omwenda. When you look in Jeremiah 9.
Onyulwa buli mwesatu.
Verse 23.
Yatuwoni ganga ayogera bwati.
He warned us, he said this.
Obikwatagana n'amagezi ag'omunsi.
What concerns the wisdom of the world.
Nago agava eri Katonda.
That coming from the Lord.
Yeremia esula ya mwenda olunyulwa buli mwesatu.
Jeremiah 9:23.
Bwati bwayogera mukama nti. Omugezigezi teyenyumirizanga lwa magezi ge. Sono w'amaanyi. Teyenyumirizanga lwa maanyi ge. So n'omugagga teyenyumirizanga olw'obugagga bwe.
Omanyi ke kaseera kennyini ke tulimu.
The exact time we are in.
Nga teri mugezigezi agenda kwenyumiriza mu magezi
g'alina. No wise is going to boost over the wisdom they have.
Nga tosobola leeta no digulizo.
And you can't bring here your degrees.
Ne bw'obeera dokita asinga.
Even if you are a great doctor.
Tulina ya ke bayita the excellent doctor.
We have what we call the excellent doctor is about to come.
Omulabe musawo mukafuru.
And you see the excellent doctor.
Yes, he was
raised in the summer. And you will wonder.
Kuno kwolesebwa kutekebwa mu nkola mangu ddala.
This revelation is put in immediate action.
Kakati gwe abadde olowooza nti oli mugagga.
You thought you are rich.
Oba oli w'amaanyi.
Or you're powerful.
Osiŋŋaniye abasajja b'amaanyi ba Abadoni
abenje. The mighty men, the Abadons of the chain.
Oyoko okitegeere nga tobangako w'amaanyi.
And you admit you have never been powerful.
Wabadde olowooza okuba omugagga.
You thought to be rich.
Otegeere nti ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mu Kristo Yesu.
Understand things in heavens and earth are in Christ Jesus.
So nga tewali nti wali otutte byonna bibye ne byolinga alina.
There is nothing you have ever had, all is his.
Era ojja kuvaawo bimulekere.
Still you will live and leave them to him.
Olowooza nti tolina bugagga bwamu.
Think you have no riches at all.
Naye obugagga obw'amagezi kati bwayagala tufune.
Riches of wisdom is what he wants us to get.
Mukutegeerera ddala amazima.
Total understanding of truth.
Amen. Yeremia essuula ya mwenda n'olunyi lwa 24.
Jeremiah 9:24.
Naye yenyumirizenga olwa kino ng'ategeera. Ngategeera.
Kali walayo nga bwe kiri.
Ngategeera era ng'amanyinze nga ndi Mukama akola ebyekisa era ebyensonga.
Kyokka owulire ng'olunyiro terunnaku gwayo.
Lia before the verse finishes.
Aye tugamba bw'oba oyagala kwenyumiriza mu biro nga bino.
If you want to boost.
Wenyumirizenga otegeera ani?
Boost that you understand God.
Agambye temumira byakwenyumiriza nammwe
mutwale.
Alina okwenyumiriza alina kuba nga ntegeera.
They want to boost must understand me. They boost over that.
Nibu watu tegeera katota.
Understand God.
Tumanyi na bujufu.
You don't know even his fullness.
Wenyumiriza
bichi. What you boast over?
Nagamba, iye nyumiriza, baba wa kwenyumiriza.
And this is the one who boasts
himself.
Boast. Let them best hear.
Nga ntegeera.
And they understand me, God.
Amen.
Yes, we have a
spirit. Praise Jesus.
Umanye kisera chitugeno chitulimu.
The moment we are in.
Ekisera butagenda kulajana lwa motoka.
It's the moment you're not going to cry for a car.
Banga tugenda tukisera nga tuzeekolera ffe bennyini nga
bafulunoli.
Kati ng'onatwe nga tulina okumanya okujjudde okwa Katonda. Byonna ebirungi tubirina. Kati nga bwe kuba kwenyumiriza. Tojja simbawo motoka nga nange nzisimba.
Amen.
And
the boasting is of knowing God and understanding Him.
Amen.
If you point on the stone, the house which we point on,
and
we point on the better one, Jerusalem of heaven. And to say, because of riches and of things, we have the better one in heaven.
What
remains is to boost over knowing God.
And we
must look at you like that, and we pity you so much. And we say you're so wretched and pitiful. You are even naked. You have nothing with yourself. Point on the
cow
which we point on it. Wisdom of knowing Him and lives in poor.
Amen.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Amen.
Must welcome wisdom of understanding Him.
That's
the greatest thing we can boost over. He speaks and He says,
Jeremiah 9:24.
Who has the great love? I am the one who is justifiable alone. I am the right alone. Has to attach those to understand them. That one is the one who boasts.
Amen.
Yes, we have
praise Jesus.
Amen.
We have to understand what God has called us for.
The
seasons we are in.
We are not
going to show cars.
Those
ones we have them in plenty, the houses.
What we are
to contend with is the
world. Is the
that we have
the
wisdom which is in the world.
Okumanya.
The knowledge.
Amen.
Revelation put in action. And he said, what nation is that which has a God so near to them?
Yet it's passed
through wisdom and knowledge.
It's
put in
action. In
that time we call him
for
that much
wisdom
which we have in the word.
The
understanding and the knowledge.
When
we call the answers
quick,
and they ask themselves, what nation is like
that?
Those who have got so near to
them,
when they call him,
he
works immediate.
Amen.
Yes,
praise Jesus. You know, we come in this place. And the people said, now, what are they building? Will they finish it?
Ask
everything quick.
And
we are on the swift cloud.
Amen.
And we
still moving on quick in the quickness.
We're
going to get one thing which goes to make us run as a rocket.
We're
going to put a television.
It's
going to run us quick.
Amen.
Not chasing
someone, you can't capture them again.
If you don't move door to
door,
we
don't make a crusade.
We don't make an
announcement. But you are
coming.
You wait when we do those things.
Amen.
When
they hear truth,
then
prepare when there is still time.
Because
the time coming ahead.
Swiftness.
The one who delayed to understand.
And
time past you. See how you go back to learn with the new ones.
And
the new ones, you capture quick yet you to stagnate it.
Yes, we was
with praise you. Jesus.
For what in the Mchama take a
look to Deuteronomy 4, verses 5.
ayogera naffe bwati.
He speaks with us this.
Tugenda tuka nga tuli gwanga yina amagezi
n'okutegeera. We are going to reach and we are a nation with wisdom and understanding.
Era nga beewunya nnyo nti Katonda tuli kumpi.
And they wonder that God is so near to
us. Olw'ebyo ebibikuliddwa nga atabikolerawo mu nkola.
By that reveal that he does and acts upon them immediately.
Ekyamateeka essula ey'okuna n'olunyolo okutaano.
Deuteronomy 4 verses 5.
Laba, mbayigiriza amateeka n'emisango nga Mukama Katonda wange bwe yandagira. Mukolenga bwe mutyo wakati mu nsi gye muyingira okugirya. Olw'omukaaga. Kale mubyekuumenga mubikolenga kubanga ago ge magezi gammwe n'okutegeera kwammwe mu maaso g'amawanga aganaawuliranga amateeka ago gonna ne googera nti mazima eggwanga lino ekkulu be bantu ab'amagezi era abategeera.
Owulidde ndi batuuka ekiseera bagambe.
The rich and they say.
Okusinziira ku kuyigirizibwa.
According to the teaching.
Enteekateeka ez'okumanya.
Preparations of knowledge.
Lino ly'eggwanga ekkulu.
This is a great nation.
Abantu ab'amagezi.
People with wisdom.
Era abategeera.
With understanding.
Olunyoluddako agamba bwati.
The next verse speaks this.
Ekyamateeka essula ey'okuna n'olunyolo omusanvu.
Deuteronomy 4 verse 7.
Kubanga gwanga ki eririna Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bwali bwe
tumukoowoolanga.
That the time has come.
Okubikulirwa nga bwe tukusoma.
The revelation as we study.
Olw'amagezi ago n'okutegeera.
By that wisdom and understanding.
Bwe tumuyitanga akolerawo.
When we call him, he works immediately.
Tebyatandise dda ogamba.
It began.
Otandikira ku bamalayika be n'ogezesa.
Begin from his angels and the test that you see.
Abadoni!
Abadon! And he comes.
Emizimu mugibereyo gikutawanya
mukolisibwa. Demons trouble you.
Michael!
You call Michael.
Bangu.
Immediate is arrived. He's arrived.
Techi ali byakulinda.
No more time.
Yovura kwa tutuchaka bila msala.
That's why we to no more here, we no more pride in prayers.
Netutoka abadobozi kagali.
Voices no.
Kuogera magezi n'okumanya okuli mu kigambo n'ateeka mu nkola.
Knowledge in the word and he puts in action.
Amen.
Omuntu akuva ku makyali.
Yesu.
Katonda aba yabaddukako n'agenda wala.
God ran from them, went far.
Kubanga oyinza omusingana ng'asabye essaawa eddakiika ataano. Nga temuli
kyawandiika.
Ayogera buli ekijja mu
mutwe. After they say, I am a prayer warrior. And God said, look at this one.
He brings
darkness and counsels with words without knowledge.
But
here we've been helped much. As the new generation, with the full knowledge of God and His glory. And that's the nation called. Revelation put in action.
Magazi,
wisdom,
tegera, teka
standing, put in action.
Fenga tu konanga ni Katonda bwakola.
We do as God to works.
Amen.
Kubanga tuli bakozi wa Mona
iye. We are workers with Him.
Ekyamateeka essula ey'okuna n'olunyi lwa
munaana. Deuteronomy 4 verses 8.
Era gwanga ki ekkulu erina amateeka n'emisango egy'ensonga. Ng'amateeka gano gonna bwe gali.
Katonda atuyigirizza ebintu bingi nnyo.
God has taught us many things.
Era tujagenda mu maaso okola enteekateeka zinnamutaayiika.
We'll move on, make great preparations.
Ez'okuyamba okutuukiriza okuyita kwa Uganda.
Helping fulfill the call of Uganda.
Eyo gy'eri olugendo lw'eggulu.
That's where there is the journey of heaven.
Nga lutegekeddwa bulungi.
And it's prepared well.
Eyo gye tulabidde enkweza sitaani.
That is where we see schemes of Satan.
Eri Katonda n'eri
ekkanisa. Unto God and His church.
Eri oba eri abantu.
Or unto His people.
Nga lutegekeddwa bulungi.
And they are prepared well.
Eyo waliyo okusaba.
There there is prayer.
Okwengeri ez'enjawulo.
Every way.
Nga kuteekeddwa bulungi.
And it's prepared well.
Eyo waliyo okusiima.
There there is fasting.
Nga kusomeseddwa bulungi.
And it's been taught well.
Eyo waliyo family entukuvu n'obufumbo obutukuvu.
For the family
nga biteekeddwa bulungi.
Prepared well.
Omanyi enteekateeka nnamutaayiika
ziri. You know, great preparations.
Nga tosobola kutuyimiriza
n'akatona.
Buli katabo buli DVD gye balaba yejjudde magezi na
kutegeera.
Kakati oli okodde oli ali ku TV. Walalalala!
And is making noise just.
Olowooza abantu bajja kuddamu okuwuliriza. Oli kulya walalala! Leero tugenda Mbale.
Today we go to Mbale.
You are speaking such things on television.
Mubere munkube.
Kubage batonya ko ya mukisa. Showering blessings on you.
Kubuze baji wandika ndikuwa bwetu kuba tubera
bangu. Wait, it's written when the rain beats people they get blessings.
Kadonda atugamba mu Isaiah 5:5.
That's Isaiah 4:5.
Timuzimbe ngawo wema.
Build the tent.
Ebawonye nkuba.
Save you from the rain.
Empewo.
The cold.
Omusana.
The heat.
Noruhugu.
And the
ateko tuteka yetu
kubi. You put us in the rainfall to hit us.
Yes,
praise Jesus.
Kakati manya chiche tuiti dwo kubanga.
Know what we've been called to do.
Amagezi agasinga ngagali mchigambo.
Great wisdom in the words.
Okumanya ngakujudde bulungi.
Knowledge filled very well.
Okubikulwa kuteka mu nkola.
Revelation put in action.
Chigenda kube ya kizibu nnyo.
Don't be very hard.
Okwebatika mkwitu wakwe gwanga lya Uganda.
To attach yourself to the call of the nation.
Kubanga quality zijja kukubula.
For quality to fail to have them.
Omanyi wali wabasajja.
You know there are men.
Abembwa.
Of the dogs.
Zili ensamu mu
msa. 77 dogs.
Revival
that the revival God said is the 70
dogs.
This is what they call revival. And
after the
now, as you the 77 dogs, you back and we hear. And they
get
to back. The children of God, you make them do that.
Now,
great wisdom when it passes through.
If you have
it, it will be hard to stand in Uganda and minister in here. And even all over the world.
It
could
move
being a terror.
Coming
to shepherd people.
And
they were on the television yesterday, home. And they are studying everything. Come back,
write
them in the synagogue. And they have gathered as church. And they realize it on television. All the hands will find them up. We saw those of your knowledge ask questions. We too want to ask questions, Pastor. You may faint and fall on your pulpit.
Yes, we
praise Jesus.
That you went again.
Prepare yourself.
Knowledge
to great wisdom. Revelation put in action.
It's
going to be very hard for you to stand in Uganda on even the world
to preach,
to begin to speak against those gospels of just planning yourself.
Yes, he was
praise Jesus so much.
This
is in 1 Corinthians chapter
2.
That even this wisdom
he
had in it for our glory.
That even
when you don't see it till seasons is spoke
of
them. Even the nation is spoke of when it will begin from there.
Yes, so
he first hid it.
That
is before the world was.
It
reaches to above the heavens.
Yes, we have as
praise Jesus.
That's why he
speaks with us, First Corinthians
chapter 2. He
speaks of it like this.
First
Corinthians chapter 2 from verse 1.
Nange, abooluganda, bwenacha chemuli, sajja na manyi manji ag'ebigambo, obama gesi, ngambabulire chama cha Katonda olwokubiri. Kubanga namalirira obutamanya kigambo mu mmwe wabula Yesu Kristo era oyo eyakomererwa olwokusatu. Nange nabeeranga nammwe mu bunafu ne mukutya ne mukukankana okungi olwokuna. N'ekigambo kyange n'okubuulira kwange tebyabanga mu bigambo eby'amagezi ebisendasenda wabula mu kutegeeza okw'omwoyo.
Yes, you was with
praise Jesus.
He
said when he came to us, Apostle Paul was in the office of the Spirit, he came with persuading words. The human wisdom.
You
may find someone.
Preach
you stories of their
wisdom.
And you think that man has the words. Been on speaking much on the television and words are much.
is like a pastor. But the wisdom is speak through is to persuade you until you've given out your possessions.
But
wisdom we speak of great, which is in the word of God. And it is word per word
to
bring the wisdom and understanding, the great knowledge. Moves and explains.
1 Corinthians
chapter 2 verses 5.
Okukiriza kwamwe kulemengo kubera magezi g'abantu wabula mu manyi ga Katonda.
Nje kitulemesa okwogera magezi g'abantu.
He does not speak human wisdom.
Nitwogera mu magezi agali mu kigambo.
The wisdom in the word.
Okukiriza kwamwe
that your faith
kulemengo kubera magezi g'abantu
to be in human wisdom. Many people have told you things. And they
start
telling you.
Solomon,
King Solomon,
commanded
to build the house of God.
Ojulide.
Have you heard it?
Njagara tuzimbe nyumba ya
Mungu. Build the house of God.
Wali wala shaje kakari wa.
Men right now here.
Murina. Send kwa account. Muzijayo. Tuzime nyumba ya mkame ya
house
of God. Azimeza
mkwe.
Tukenda zima. Kasidro. Nyumba ya Katonda.
Na
ya tuzimeza
mkwe. That is in human wisdom. When
it
came to building the house of God, Solomon was an image of the original. Jesus broke it, built the one of 3 days.
That moved
it in us as the church of God.
Now
you
sent
you in all wisdom.
Sigamo nyumba ya Katonde.
The house of God.
Sigamo.
So
you
will build your house. Put a signpost, a big
plan.
Is put the one who sows
in
the house of God to be built.
You feel
your persuaded.
It gets
you envelopes.
I saw
them here. Where are they? Who has those envelopes?
There
are envelopes I saw here. Give me a sample and we see it.
And
these people are yet he's going to make an empire for his name.
Togena na kubalirwa wako.
I'm not going to be counted on.
Kubanga eliba kita Kakande's ministry.
Siyo. Kakande's ministry is not your name.
Azimba bwa kabaka bwe.
Build this empire.
Do you see?
You see the.
Uliko mumpeli endera.
Give me another. This is what I read is not bringing
up.
It's down here.
Synagogue Church of All Nations.
Synagogue Church of All Nations. This is what 500,000. You see the house of God.
It's
going to be his empire. You dare go claim it's yours.
He's
gathering money.
What are we going to do?
According to greater wisdom,
we
called to
be
in the full knowledge.
Revelation has standard.
That is not on that standard.
Standard,
not on the standard of God's word.
Prepare for,
because they are in the wrong nation.
The
ministries is the wrong season.
They
would have bent it long backwards. After God
revealed,
the new generation, yours have been phased out.
You know,
the apostle in the other place calls these other ministers.
When someone tells
you a foolish things, you get angered. Yet you see what you've done is foolish.
But what they were
when you go back
what
you see,
see,
though I got angered, but what I did is foolish as you see it. I could not admit my foolishness to get ashamed.
Now,
wisdom calls us to do in the word of God. The great wisdom. The full knowledge. Revelation built in action. They have brought another. Now they have said, here there is the word saying,
as I am building the house of God, may he also build my future.
But the house of God you're building,
yeah, no.
This is the building. Now God
is
not in temples built with human hands. That they forgot it.
Heaven
is my footstool. What house are you built for me? Their understanding is they need to step on it.
Amen.
Not wisdom at all.
That's standard
on the standard of the nation called.
We are called in the world,
we can't do things not on standard like this. Let's move on and we hear.
1 Corinthians 2:6. Naye amagezi tugogera mu abo abatuukirira. Naye amagezi agatali ga mirembe kino. Era agatali ga bakulu abo mirembe kino.
Let me tell you, the wisdom in the word we speak of, which is great, and the knowledge is not of this age. The word has been there for all years, and all the rest will pass away, but the word of God will never pass away. The other wisdom, those of this age have never known, the rulers
who
ones who are heads in this age.
Ye Papa.
That's the Pope.
Yeah,
he doesn't know the house of God how it looks.
It's
in the St. Peter Basilica.
And they have
punishing it, putting gold and they claim
the house of God.
When they get the wisdom of God, they may say, look at the leader of the people. These are the blind guides leading other blinds. Doesn't know even what church is.
It's
called St. Peter Basilica.
And
because God says, Peter, I'll build the church. The rock. But rock is not Peter. The rock is the Christ.
Amen.
And
the name
Peter.
Rock. Peter. Jesus is not Peter himself. Now look, St. Peter Basilica. This is the church God chose to build.
You
with a mad person leading his fellow mad people.
Yet,
perhaps clothed some clothing upon himself. And all the fellow mad following him are not clothed. And they
say,
a clothing with patches and holes on it. That is the house of God, St. Peter, they built. Jesus is coming back for that building. Let me tell you that has been phased out.
Amen.
And as we start the schemes of Satan, and to God and his church,
we are going to
have a head in the bright Christ and his church, the false Christ and their churches. This month, July never ends before we begin that. What is going to come from Uganda? The entire world is going to be amazed. To be surprised.
And
the wisdom which is clear very well. Yeah, we're not here to scorn.
But we
are
ashamed of everything which is shameful.
And
we put down everything lifting itself above God's knowledge. Let's move on with here.
Bakolinso ekisoka esule yokubiri nolinyirwa musamba.
1 Corinthians chapter 2 verse 7.
Naye tuogera amagezi ga Katonda mukyama. Gali agakisibwa. Katonda geyalagira edda ensi nga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe.
Kituogera amagezi agagasinga.
We speak the great wisdom.
Mukyama.
In the secret.
Gali agakisibwa.
That which was hidden.
Nti naye yali yagalagira dda.
That yet commanded it.
Nti mu biro bw'emutya
eras like this, you will appear.
Muyagakisha.
That he hid it before the world existed. And it will come in the latter days. Those we are in like today.
Amen.
And created a generation of people and his glory.
Amagezi agakisibwa edda.
Wisdom hidden long time.
Osobola osiŋŋaana omuntu n'akunyonnyola okuva ku nsi kw'oli paka nga n'ensi n'abakubaawo
n'eggulu
n'ayambuka waggulu w'eggulu waliyo waggulu w'eggulu waliyo waggulu w'eggulu kati amagezi ge tulimu ga waggulu
w'eggulu
gali agakisibwanga n'ensi tezinnabakubaawo obagamba banna olwaleero tuzze kusomesa ku ntandikwa ya
Katonda
waggulu w'eggulu
ekiki
ekyo kye tuzze
okusoma
kakati bw'oba tuyagala kumanya nti waliyo waggulu
w'eggulu
Katonda bwe yali atonda eggulu n'ensi yali
abeerawo
Yesu
yeebazibwe Let me tell you,
Uganda.
Going to get out of Uganda.
Greater wisdom.
Greater wisdom.
Amen.
Amagezi agasinga n'okumanya.
Greater wisdom and knowledge.
Okubikulibwa okuteekebwa mu nkola.
Revelation put in action.
Bunnabbi bukyaluddewo nga tebutuukiridde naye nga tebutuukiridde.
Take it not coming to pass, but it's come to pass now.
Sobola okujeziza buli kyenda.
You can bring out Psalms 90.
Kama wali kifo kyaffe ky'okutuulamu.
You were our dwelling place.
Ensozi nga tezinnabaawo.
Before the mountains were.
Atonnabumba nsi n'ebi.
Only the earth and its fullness.
Obadde okimanyi twabeeranga eyo muggulu n'ensi tebinaakubaawo.
We were there before heavens and earth was.
Waggulu w'eggulu.
Above the heavens.
Tusooka ne tuleetawo b'Efeso.
We first bring Ephesians 1:3.
Paka olw'okutaano. Nga bwe yatulondera edda mu ye.
And he chose us in him.
N'ensi tennabakubaawo.
Before the world was.
We were there.
What says our Father is in heaven?
Yet we are
of this world. And how did that come about? If you still
have it,
Ephesians 4 comes in. 9
to 12.
After he raised up the Lord Jesus,
and
ascended past through all the heavens, we ask you where had he gone?
Yes, we have
praise Jesus.
Amen. Oh, man, yeah, man. Those
people read Genesis 1.
No, no,
verses 1 they say. In the beginning God created heavens and earth. Where is the beginning?
Yes, we have Surely,
in the beginning he was there.
He created heavens
and earth. But where is the beginning where he based?
Tuogera ku ntandikwa ya Katonda.
Of the beginning of God.
Ajja tugamba nze ntandikwa.
Ekitegeeza
ye waggulu w'eggulu. Ye yennyini ye waggulu w'eggulu. Ye ntandikwa eri. Bw'otuukayo ng'otuuse waakoma ne waatandikira. Omanyi oyinza okuba oyogera bulijjo. Katonda ye ntandikwa y'enkomerero. Etandikira w'ekoma wa. Ekyo kye bakugamba greater wisdom.
Amen.
Greater knowledge.
Great knowledge.
Byonanga tubimanyi.
All those we know them.
Oyita muna Uganda.
You pass what you call one Uganda.
Oba mukwano gwe gwange yasalawo okuweereza ne
Uganda.
Oba yayagala Katonda. Yagamba nti mpulidde okuyitibwa kwa Katonda mu Uganda najja nanga tuweereze.
Call of God in Uganda is kept
up. Alikunyonyola okuva ku nsi paka waggulu
w'eggulu. And they will explain you from planet earth to above the heavens.
Nga tatumya mu story ne.
And they don't speak any stories.
Ngali mu magezi agali mu Kiganda.
They are in the wisdom within the words.
Yes, we have his
praise Jesus.
Ekyo Katonda kyatuyitidde.
That God is called us for.
Amagezi gali agakisibwa edda.
Wisdom hidden.
Olinga ne bwasoma mu bwati.
At the time they read in here.
Tibijja tibivaayo bulungi.
They don't come out clear.
Paka mu biro.
Till the season.
Yategeka.
Which prepare.
Owe kitiibwa ekyo kyayogera.
The glory spoke.
Kugwange eri.
On that nation.
okuyitibwa endagaano
n'ekitiibwa
kya Katonda
ku
ggwanga lya Uganda.
The nation Uganda.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kati wano twoge ate nno gatuwewukira kye kisinga okwewuunya ne bwe tuwogera ebikulu ebikulu teri muntu awulira buwaya
nga kubanga
amaze okutuwa amaanyi agoogere n'agabiwanirira angulira kintu kimu okumanya obugulumivu bwa Katonda kyetaagisa amaanyi yasoose gatuwa era teweeraliikirira nti n'ayinza atya okuwa nga nsitula amagezi ago agasinga n'asobola nti okusitula okumanya okwo okujjudde yasoose kutuwa maanyi agasobola okusitula amagezi ago amangi omanyi bw'oba okisoma mu Beefeso olabika oba tokiraba
bulungi
katusomeyo owulire engeri gye
Beefeso
3:16
Abefeso esule yokusatu n'olunyiro 16.
Ephesians 3:16.
Abawe mwe ng'obugagga obw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda.
Nkyasooka atuwe ffe okunywezebwa n'amaanyi kusinziira ku bugagga obw'ekitiibwa
kye.
Okuyita mu mwoyo w'omutukuvu
mu
muntu waffe w'omunda okusooka
asoose
n'atereeza munda era bw'ojja ano n'owulira nga tonnakubikwasaganya
bulungi
ng'omugamba sooka ontereeze omuntu w'omunda omwambaza
amaanyi
nsobole okukwata amagezi gano
n'okutegeera
Abefeso esula yokusatu n'olunyiriri lwa
17
Kristo atulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza mubeerenga n'emmizi munywezebwenga mu kwagala 18 mulyoke muweebwe amaanyi okukwatagana amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi
wuliriza bulungi nti abawa amaanyi n'abatukuvu bonna bwe bagenda okuba mu nsi
yonna
bajja kufuna ku maanyi agakwata obugazi obugazi bwa Katonda Yesu
yebazibwe
omanyi bagenda bagamba
tosobola
kumanya Katonda n'omumalayo
ffe
tulina okumumanya ekyo kye kyatuyitiddwa okubeera
wisdom
amagezi agasinga n'okumanya okujjudde okwa Katonda n'ekitiibwa kye tuteekeddwa omumanya mugulumivu kwenkana
ki
bwe twogera ku Kristo tujja kusoma nga ebiri mu ggulu n'ekunsi biri mu ye okuva mu ggulu eryasembayo okutondebwa
eggulu
ery'okuna erimu ensi ne
munyeere
eggulu eryasooka okutondebwa
kitundu
ekyawaggulu erimu ekibuga kya Katonda Yerusaalemu
eky'omuliro
eggulu ery'okubiri mu kutondebwa erimu ebiramu ebina sitowa y'emyoyo gyonna egitondebwa ku nsi
kuno
n'eggulu ery'okusatu
erimu
olusuku lwa
Katonda
tukugambe oyo ye Yesu tumumanyi bwe
yenkana
kubanga ebiri muggulu n'ebiri ku nsi biri mwoyo
ate
tumale tugende tulabe kitaffe
waggulu
w'eggulu tumanye entandikwa
n'enkomeeyo
waliyo eggulu erijja n'ensi tubeere nga tumanye obugazi osanya n'okuzanya abantu bagaa Katonda tusoba mumanya n'omumalayo naye mu full knowledge of God eyo tumumanya ekyo kyatugambiddwa dda nti okwenyumiriza kwaffe tugenda kwenyumiriza kubanga tumumanyi naye agambye asooka tuwa maanyi tuddire mukonyole
18 mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri
nti ogenda kubanga osobola okumanya obugazi bwa
Katonda
obugulumivu
high
okugenda ennyo wansi
depth
abantu bagaga Katonda tebamumanya baatugambe tuli mulembe omupya kulina okumanya Katonda
okujjudde
bwe tumala okubeera omulembe ogwo kitegeeza tulina okuweebwa amaanyi okumanya obugulumivu bwa Katonda n'obugazi
is
to finish God.
Don't
think of him and their heads blow up.
And
they say, began from where?
And they cannot
pass
from there.
Can't think there is above the heavens.
You see, in
the sky, the blue they know up there. How can they think beyond that?
But we
have the power to lift that.
But you get
much for speaking the much wisdom.
Or
I forget some things. And I am getting this, I'm forgetting. Wisdom is beyond the normal.
Oba wandaba nina wanoka office
mwe 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 to first look at the notes and I get what to preach.
Gari amanya akatuwaniye okwata amagezi agasinga nokumanya. Tegaso ko tuwe.
Wisdom is what was first given us.
Tiovosha ko kwaniliza.
That's what you first welcome.
Amen.
Ngane bo yogera okugenda
wakuru we speak above the heaven. Osikaro tegera mulu. You remain understanding no more. How do you speak this?
We have the
power from the living God.
Right
from his spirit.
Lift you.
Lift you.
They have no and that love of Christ which surpasses knowledge.
And
that understanding, that knowledge,
it surpasses
how you have been knowing things. It's on a higher level. Ephesians 3:19.
N'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa. Mulyoke mutuukirire okutuukirira kwonna okwa Katonda.
Nti tulyoke tutuukirire.
That we will get fulfilled.
Okutuuka okutuukirira kwonna okwa Katonda.
Reaching the full measure of God.
Manya abantu bagendanga tekisoboka.
No, people say it's
impossible. Kubanga omuntu ategeera nga Katonda we yamutonda.
Understand how their God created them.
Ye yasazeewo ofuna okumanya kwange
okujjudde. Get my full knowledge.
N'ekitiibwa kye.
And my glory.
Nga kyamanyi kye tumanyi.
And what he knows is what we know.
He is the one
who created the new generation.
Instead,
I want them to know me in the fullness.
And
they don't know me of half.
Amen.
Ephesians 3:20.
Kaloyo. Nti kaloyo ayinzo kukole nyo. Okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Nti ayinza okukola.
That is able to do.
Okusinga n'ebyo bye tusabako ne bye tulowoozaako.
What we think of.
Omanyi Katonda bwe yabadde atuwa okumanya.
No, when God gave us this knowledge.
Mulimu n'ebyo tutasobola kusaba nti bituwe.
Even things we can't pray to be given us.
Ani ayinza okusaba nti Mukama ntegeeze biri waggulu we kulunga. Tomanyi nayo tolowooza nga.
Tell me what's above the heaven where you don't know there, you've never thought of there.
Kati ye yatuwadde ne bye tutasaba.
Now he gave us what we've never asked even.
Buno obw'okwetaaga bw'okunsi bwana atuma.
Needs of the world will he fail to give us?
Olw'amaanyi gasoso
sindika. By the power he's first given us.
N'afuka omwoyo we bulamu bwaffe. And
he forward the spirit on
us. N'atuwa amaanyi.
He gave us the power.
That's
why sometimes we pray a little.
Let
your blessing go with your people.
If you
come there, what you've not asked, they give it to you.
Amen. There's someone who's got
thought of driving a car, but they're going to give it to you.
Someone's got
thought of building, but they're going to build for them.
Amen.
They
have not asked them. But the father planned already.
That
my child
of
the child
Mukumanya
is
not
understanding me.
That
my generation
is now.
I have to lighten the world to see it.
Amen.
Praise
Jesus. Don't expect he's given us this to just
abandon
us. You just get determined. When he called us, he called us in the whole
world.
And he first got determined.
Ephesians 3:21.
Awewenge
ekitiibwa mu kanisa ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amina.
Tugenda kuba tunyweza ekyo.
We are going to hold that.
Omanyi bwe yali asuubiza yagamba.
You know when he promised to say.
Ngenda kukola omulimu ogw'ekitalo.
I'm going to do an amazing work.
Ngenda kukola omulimu ogw'ekitalo.
I'm going to do an amazing work.
Omulimu ogwo.
That work.
Bagenda kwewunya bwewunya.
They are going to be surprised over it.
Naye omulimu ogwo gulimu amagezi.
That work, there is wisdom in it.
Agasinga.
Which is great.
Okutegeera okusinga.
Understanding great.
Okumanya okusinga.
Knowledge great.
Okuteesa kwa Katonda n'amaanyi.
Hands of God and power.
Okutya Katonda okw'ekitalo.
Fear of God is extreme.
Abantu abajjuziddwa omwoyo omutukuvu.
People filled of the Holy Spirit.
Ekyatukomekkereza kitugamba Isaya.
Why it's telling us in Isaiah.
Natukomekkereza okutegeera kw'ebyo ebigenda okuba mu magezi agasinga.
Why to understand what's in the greater wisdom.
Agava mu kigambo kya
Katonda. Which comes from the word of God.
Isaya 29.
Isaiah 29.
Nonyole 14.
Isaya esula ya 29 olinyirwa 14.
Isaiah 29:14.
Kale laba ngenda okukola omulimu ogw'ekitalo mu bantu bano. Omulimu ogw'ekitalo era ekyamagero. N'amagezi g'abagezigezi baabwe galizikirira. N'okutegeera kw'abakabaka baabwe kulikwekebwa.
Olidde bulungi.
Have you heard well?
Guno omulimu ogw'ekitalo.
This amazing work.
Gulimu amagezi ga kitalo
ddala. It is amazing wisdom.
Okumanya.
Knowledge.
Asobola okusanyawo amagezi g'abagezigezi.
To be able to display the wisdom of the wise.
Naye abadde balowooza nti bategeera.
And those who thought they understand.
Abeerimbise mu kutegeera so nga tebategeera.
Even in understanding yet they don't understand.
Bayogerako nga balowooza okuba abagezi.
Which is because they think being wise.
So nga bongera okusiriwala obusiriwazi.
Yet they move to get foolish.
Nti bagenda kuba bakwatibwa ensonyi.
That they are going to be ashamed.
Olw'omulimu ogw'ekitalo gwakola okusinziira mu ggwanga
lino. The amazing work he does best in this nation.
Yesu yebaziwe nnyo.
Praise Jesus.
Bw'oba otunuulidde onyolwe 18.
When you look verse 18.
Agamba bw'ati.
He says this.
Isaya 29:19. Isaiah
29:18.
Era ku lunaku luli omugavu w'amatu aliwulira ebigambo eby'omu kitabo.
Nti ku lunaku ng'olwo lwe yayogerako nga leero.
That day he spoke of like today.
Wabadde ogamba mbu teyagenda mu Bible College.
The one you said he didn't go to Bible College.
Gwewalemesa okutegeera.
The one you hinted to
wagenda okuggula amatu awulire ebigambo by'omu kitabo.
The one to open the ears to hear words of the
Lord. Ate abitegeere.
And they will understand them.
Alyoka ajje gwe nga simanyi wasoma Bible College emyaka gy'omusanvu.
When he started Bible College 7 years.
Nga temuli makulu wadde.
And there's no importance at all.
Oli ava mu full knowledge nga yasomedde emyezi.
And the one full knowledge started 2-3 months.
Naye nga bw'aba ayogera gwe totawaala.
When they speak you cannot stand.
Okweka amagezi gano
nga sitere. You hide your wisdom under.
Oba mbadde
njogera. You shy away what you've been speaking.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Isaya 29:18.
Isaiah 29:18.
N'amaaso g'omuzibe galiraba okuva mu mutalaba ne mu kizikiza. 19. Era abawombeefu bali yeeyongera okusanyukira Mukama. N'abaavu mu bantu balisanyukira omutukuvu wa Isirayiri. 20. Kubanga ow'entiisa bamutibizza n'omunyoomi akoma n'abo bonna abalabirira obutali butuukirivu bazikiridde.
Mubaddemu abadde balabirira obutali
butuukirivu
bataddemu ssente. Mu bannabbi b'obulimba abatuma
b'obulimba
amadiini
nga
babadde balabirira butali
butuukirivu.
Naye mwana wattu bage nga gwe obadde obirabirira oyinza
okunyeegana.
Mbadde mpaayo ekimu eky'ekkumi obukadde kikumi
kumbe
ndabirira bitasaana. Laba gwe wawaayo miliyoni ebibiri. Okuzimba mbu muzimba ekkanisa Yesu ne muzimba ekizimbe.
Church of Christ and you built a building.
Ne mwerabira okuzimba ekkanisa Yesu abatukuvu be. Abaana be.
Christ the saints his children.
Nga obadde gwo mu kubalabirira obutali butuukirivu.
What have you been watching over unrighteousness?
Gwo waddo wa ye kikumi.
You gave out 100.
Ekiyimirizawo nabbi oyo w'obulimba.
Which makes the false prophet keep standing.
Bonna bakudiba byabwe.
All of them are to vanish.
Katweyongereyo.
Isaya 29:21.
abafuula omuntu omusobya mu musango ne bamutegera omutego anenya mu mulyango
kakati fe abadde banenya
atuleeta
amagezi n'okutegera
okw'ekigambo kya
fe babadde bateekako olukongoolo naye kati olw'amagezi
amangi
ne banawalana bayibuli yegamba mu kitabo ekyengera
23
omuntu addamu ebyekisirusiru yesu yebazibwe
kitabo
ekyo ekyengero agamba nti omuntu addamu ebyekisirusiru abantu bali mukyawa naye oyo addamu n'okumanya
anyogera
emimwa gye era alokola bangi
isaya essuula ya 29 olunyi lwa 21 ne bakyamya omutuukirivu n'ekitaliimu 22 Mukama eyanunula Ibulayimu kyava ayogera ku nnyumba ya Yakobo nti Yakobo talikwatibwa nsonyi kaakano so n'amaaso ge tegalikyuka bbala lyago 23 naye bw'aliraba abaana be omulimu gw'engalo zange wakati mu ye balitukuza erinnya lyange weewaawo balitukuza omutukuvu wa Yakobo era balitekemukira Katonda wa Isirayiri 24 era n'abo abakyama mu mwoyo balifuuka abategeevu n'abo abeemulugunya baliyiga okuyigirizibwa
yesu yebazibwe
nti
bw'oba wali wakyama mu mwoyo
ke
kaseera ak'okutegeera n'okuyigirizibwa yesu yebazibwe ate okutegeera ebibuulirwa
And what is preached,
it will
become a sheer terror.
Ngambutufu,
and truly,
kizibu nnyo n'okulimba.
It is very hard to lie.
Kubanga ojja kutya n'okutya, sogira ekintu nga kituukiridde magezi.
Let me not speak something not perfected wisdom.
Ne mukutegeera.
In understanding.
N'otandika okutya.
And you fear.
Ogasobola kwogera bannange.
He said, I can't speak my friend.
Kubanga sikakasa oba byenjogera bituukiridde.
I don't prove whether what I speak is perfect.
Yes, we have been.
Praise Jesus so much.
Katusembeyo n'ekyandikibwa kino.
This we end up with this scripture.
Daniel 12.
Daniel 12.
Kino kyasubizibwa mu nnaku ez'oluvannyuma.
This was promised in the latter days.
Era nga ne bamalayika bagenda tandikirawo okuyimirira n'okukola.
Angels are to begin immediate stand and to work.
Yes, we have been.
Praise Jesus so much.
Katumaliyo ne Daniel.
Let's finish with Daniel.
Daniel 12 olunyi olusooka.
Daniel 12 from verse 1.
Daniel esule ya 12 n'olinyo olusooka.
Daniel 12 from verses 1.
Era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira omulangira omukulu aliyimirira abaana b'abantu bo. Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Mu biro ebyo.
In those days.
Byokuleeta okumanya Katonda okujjudde.
Bringing the full knowledge of God.
N'ekitiibwa kye.
And his glory.
Ekirya bamalayika lya kutandika otteeka mu nkola buli kigambo.
Host of angels are to put in action every word.
Bayibuli kyeva egamba mu Zaburi 13:19.
Bible says in Psalms 103:19.
Mpaka 21.
And 21.
N'egamba.
And it says.
Nti bamalayika.
That the angels.
Be bazira abaamaani.
They are the mighty ones.
Abantu okukkiriza ekigambo kya Katonda.
Who fulfill the word of God.
Abawulira eddoboozi ly'ekigambo kye.
They listen to the voice of his word.
Nga bwe tuli okusoma wano.
As we study here.
Kwe kutuukirizibwa bamalayika bamazidde okwetegeka.
Angels are ready to fulfill.
Tusomye ebibinja bamalayika byonna omusanvu.
That all seven groups of angels.
N'emirimu gyabwe.
And their works.
Na buli ekibakwatako.
Everything concerning them.
Okuva mu kibuga kya Katonda.
Right from the city of God.
Yerusalem eky'omu.
Jerusalem of heaven.
Era nga beetegefu otteeka mu nkola.
They are ready to implement.
Kituukiire Katonda kye yagamba ow'oluganda ono.
Come to pass what God told this brother.
John Kanya. Okuva e Nigeria.
Right from Nigeria.
Nti Uganda oyitiddwa.
That Uganda you've been called.
Eri amagezi agasinga.
Unto the great wisdom.
Okumanya okusinga.
Great knowledge.
Kubikulirwa okuteekebwa mu nkola.
The revelation put in action.
Daniel 12:12 n'olunyiriri olusooka.
Daniel 12 verses 1.
Era waliba ekiseera eky'okububaaliramu ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo era mu biro ebyo abantu bwe baliwonyezebwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Olwokubiri era bangi abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo.
Yeah, we heard the day of the Lord Jesus.
His second coming.
Naye agamba nti ebiro ebyo nga tebinnatuuka.
Say before those seasons come.
Yagamba nti wagenda kubaawo okumanya okweyongera mu nsi.
Knowledge is going to increase in the world.
Naye tebirisamu nga base yagitadde mu ggwanga lino.
Imagine is put that base in this nation Uganda.
Kabukiri leero.
As it is today.
Katumale enyiriri nga satu.
Let's finish like three verses.
Danieli esula ekumi n'ebbiri n'olunyiriri olwokusatu.
Daniel 12 verse 3.
Naabo abalina amagezi bali akayakana ng'okumasaamasa okw'omu bbanga. Naabo abakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe.
Kakati ffe baawadde amagezi.
We is given wisdom.
Atulengekedde ekitiibwa.
He's prepared a great glory for us.
Amagezi agasinga ago.
Great wisdom.
Era nga gakutuyambako amagezi agali mu kigambo.
Help us the wisdom in the word.
Okukyusa abangi eri obutuukirivu.
To change men to righteousness.
Yes, you have
praise Jesus so much.
Era nga tulina okwakayakana mu kitiibwa.
Have to shine in the glory.
Amaliriza agamba bwati.
Ends up saying this.
Daniel esula ekumi n'ebiri n'olunyiri lwa kuna.
Daniel 12:4.
Naye gwe Daniel bika ku bigambo osse akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero.
Baamugamba nti mu biseera by'enkomerero.
Told him in the time of the end.
Situ zonna zigenda kuggyibwako mu
kitabo kya Mukama.
Abasoma naffe mu lugendo lw'eggulu
ebimanyi bulungi. Wakati
eri tuli ku situ za
bamalayika. Situ
omusanvu z'ebya malayika
omusanvu.
Buli kimu situ tugijja kukumanya bumanya tekyalikulinda. Kubanga baamugamba bisiringe paka mu nnaku
ez'enkomerero.
Abasoma naffe nga tusoma enkwe za
sitaani
mukanyumirako okwawula omwoyo wa Katonda
n'ebikolwa
ebyobutuukirivu omwoyo gwa sitaani n'ebikolwa byako ebitali bya
butuukirivu
ensolo zonna ezaagambibwa
Danieri
ebyali ebyama eri tubeerayo nga tubikkula buli
kamu.
Kwegamba tuli mu birebe ebyasuubizibwa byennyini ekyewuunyisa nti byategekebwa nga binatandikira mu ggwanga lya
Uganda
okubikulirwa okuteekebwa mu nkola
n'amagezi
amayitirivu n'okumanya.
Danieri essula ekumi n'ebbiri n'olunyiriri olwokuna. Bangi baliddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera.
Agamba nti ebiseera ebyo abantu bagenda kuba badduka mbiro mbiro nga naye ennyonda y'ekigambo ebali bubi
gyayogerako
mu Amosi
8
okuva ku 10-12
nti
walibaawo enjala n'ennyonda
si
yakulya mmere nakunywa
mazzi
naye okuwulira ekigambo kya
Katonda.
Era abantu balidduka embiro balitambula okuva eno n'eri naye nga tebakiraba kyokka laba ate ebiro ebyo byennyini mwe yasuubiriza nti okumanya kulyeyongera. Laba bw'ajja kutegekera ffe
banna
kino kyewuunyisa. Ekyo kye yatugamba mu Isaaya
11:9
nga tusembayo ku ekyo Katonda kye yagamba Oluganda John
Kanyi.
Uganda oyitiddwa eri okumanya okusinga amagezi n'okubikulirwa okuteekebwa mu
nkola.
Nga tusoma Isaaya 11:9.
Isaaya essula ya 11 n'olunyi lwa 9. Tebaliruma newankubadde okuzikiriza ku lusozi lwange olutukuvu lwonna kubanga ensi erijjula okumanya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ennyanja. Kino
kyolekera nsi yonna
newankubadde
nga kiyitiddwa okutandikira mu Uganda
tewalibaawo
okuzikirira nateera okubadde kujja kubaawo olw'okubula
okumanya nti
kubanga ebiro ebyo ensi erijjula okumanya Katonda ng'amazzi bwe ganjala ku
nnyanja.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus. Amen.
Ebisubizo bya Katonda.
The promises of God.
Okuweebwa omukisa okutandikira mu ggwanga lya Uganda.
Been a blessing to that nation Uganda.
Tovula aba bafulumizza obunabbi bonna bagamba.
That's why those released prophecies they say.
Abogera ku Uganda.
What speaks of Uganda.
Tebazima muli nsi ya mukisa.
That truly you are a blessed nation.
Kubanga ebyasubizibwa okutandikira ewamu mu kiba kigambo kinene.
What was promised to begin in your nation is a big word.
Katonda ng'asubiza nti ensi erijjula okumanya.
God promises, the world will be filled of his knowledge. Truly it was a promise. But
it
says to begin in your nation.
It's
very amazing.
And
we boast over that.
Amen.
When
we
speak of it in Habakkuk 2:14, it was a promise that it would be filled of the knowledge of his glory. If you see
prophets,
get first in Uganda. Let's read and hear. Habakkuk 2:14.
Kubanga ensi erijjira okumanya ekitiibwa kya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ku nnyanja.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kubanga ensi erijjira okumanya ekitiibwa kya Mukama.
The world will be filled of the knowledge of glory of God.
N'amazzi bwe gasaanikira ku nnyanja.
As the water spread over the sea.
Naye ng'ekyo kye kisuubizo kye tuwulira mu bonna bibuli.
That's the promise we hear in the other
promises. Tuli ggwanga eriteekeddwa okwaniriza ekitiibwa kya Mukama.
We are a nation prepared to welcome the glory of God.
Ate okukitwala mu maaso.
And to take it ahead.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Wano nno tugenda kuba tuyamba bangi okuva mu nsi yonna.
Here we are to help men all over the world.
Atusoose okweyamba ffe kanafuka.
Helped we ourselves.
Obutazikirira.
Never to get destroyed.
Kubanga okumanyuka okutuyitiddwako n'amagezi.
That knowledge called of us with wisdom.
Kwe kubikkulirwa.
It's the revelation.
Akwogerako nnyo mu ngeri suli ya 21.
Much of it in Proverbs 29:18.
Nti awatali kubikulirwa,
that without revelation,
abantu bange bazikirira.
My people are destroyed.
Ekyo kye kiri mu Hosea nyamuka.
That's what is in Hosea 4:6.
Abantu bange bazikirira olw'okubula
okumanya. My people are destroyed for lacking knowledge.
So okumanya kuba kubikulirwa.
Now knowledge is the revelation.
Ate okubikulirwa okwo,
and that revelation,
yakuteekebwa mu nkola.
And it's put in action.
Mukama akumpere nnyo
omukisa. May God bless you.
Weebale kujja.
Thank you for coming. Kolekera
service eziddako.
Head on to the next services.
Tugenda kudda mu kuyitibwa kw'eggwanga.
We are coming back in the call of the nation.
Okumanya lwaki mukolesebwa okwo.
Why in that vision?
Katonda yagamba tuli bagole abakulu abateeka abagole ba Kristo.
God told us we are chief brides preparing the brides of Jesus.
Ekkanisa entukuvu okwetoola ensi
yonna. The holy church all over the world.
Mukama waffe gy'agenda okudda okunona.
Jesus is coming back for.
Mukama akumpeera omukisa.
God bless you.
Weebale kujja.
Thank you for coming.